This message, Believe Thou This, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday, April the 2nd, 1960, at the Municipal Auditorium in Tulsa, Oklahoma, USA. Liteya oyu, yo ndimi yango, yandeko William Marion Branham, iteya maki mokolo mwaposo, mokolo mwamibale, sanza ya mine, na mobu koto moko, kama libwa na tuku motoba na auditorium municipal na Tulsa, Oklahoma, États-Unis ya Amerika.
And before we pray, I would like to say this, that last evening, I believe it was, I said to a lady, if you'll just do as we're instructed to do, that it would the baby with a water head, it would shrink.
Pe liboso to bondela na lingi koloba boye ete lobi na pokwa na kanisi ezalaki lobi na lobaki na mwasi moko soki okosala bobele ndenge tozwi mitindo ya kosala eko bebe oyo azali na bokono ya moto kovimba yango ekokonda.
And the baby's head shrunk last night 1/2 inch by measure of a string. So the lady brought it here now.
Pe moto ya bebe yango ekondaki lobi na pokwa ndambo ya santimetre moko elongwaki na ntaka ya singa na bongo mwasi yango aye na ye sikawa.
The reason I did that, sister, is for a purpose. See, if you can see something tangible happen, that'll make your faith increase to keep believing it.
Sikawa, tina la sala ki bongo ndeko mwasi ezali na tina moko bomoni. Soki omoni likambo moko ya polele penza kosalema, yango ekolisaka kondima ya moto po akoba kondima yango.
Sometimes I do that just maybe like ask the person to get up, make a step or two, move your hand, wiggle your finger, just something that they can do different, just to let them see that it's all right. They just get nervous and think it isn't going to happen, but it's happening all the time. See, it has to.
Bala mosusu na sala kabongo pona tango mosusu, ndakisa kosenga moto yango kotelema, kotia litambe moko to matambe mibale liboso, koningisa loboko kosembola mosapi, eloko moko bakoki kosala ndenge mosusu. Bobele po bayeba ete nyonso wana ekomi malamu. Bakomaka na motema likolo pe bakanisaka ete ekosalema te. Kasi esalemaka tango nyonso. Bomoni, esengeli penza.
How many wants to be remembered in prayer now? Would you just raise your hands and say, Lord, grant it. Let us bow our heads.
Batoboni balingete toka ni sabango na libonde lisikawa. Botombo la bobele maboko pe boloba. Kolo kokisa yango. Togumba mito.
Lord, as we hear this grand old hymn of the church wrote by my precious friend Paul Rader, only believe. We are thinking now of a boy was brought by his fathers to the disciples.
Kolo wana tozali koyoka loyembo monene ya kala ya lingomba oyo ekomama na moninga na ngai ya motuya Paul Rader ndima kaka. Tozali kokanisa sikawa mwana mobali moko tata na ye amemaki ye na bayekoli.
No more than 10 days after Jesus had given them power to cast out devils and heal the sick, and here they was completely defeated on an epileptic case.
Bobele mikolozo mi sima na Yesu kopesa bango nguya ya kubengana milimo mabe, pe kubikisa babeli, pe awa maladi ya ndeke elonga ki penza bango.
And they seen our Lord coming, and the father ran and said, Lord, have mercy on us. My son is variously vexed with the devil, and I brought him to your disciples, and they could not cure him. Jesus said, I can if ye believe. Only believe.
Pe ba mona ki nkolo na biso koya, pe tata na ye ayaki mbangu pe alobaki. Kolo, yokela biso mawa. Mwana na ngai ya mobali atungisa maka mingi na molimo mabe. Na memaki ye na bayekoli na yo kasi, bakokaki kobikisa yete. Yesu alobaki. Na koki, soki ondimi, ndima kaka.
Oh God, you haven't changed a bit since then. You're just the same loving, sweet, and compassionate God as you were then, so are you today. And Lord, like that father, we all cry, Lord, help thou our unbelief. It's so simple, we just stumble over it, Father.
Hey, Nzambe, ubongwa ni atamo kete, kubanda wana, ozali Nzambe ya ngomoko ya bolingo, boboto, pemawa. Ndenge ozalaki na eleko wana, ozali ndenge moko lelo, penkolo, lokola tata wana biso nyoso to beleli. Kolo sunga kozanga kondima na biso. Ezaina kumikitisa mingi biso nde tobeta kalibaku na yango tata.
We want to offer you thanks and praise for touching that little baby last night to see that that skull that's been swollen, that is that the bone has pushed out. It went down a half an inch last night.
Tolingi kopesa yo matondi pe masanjoli ndenge osimbaki bebe moke yango lobi na mpokwa. Komona ete mokuwa ya moto wana, oyo evimbaki ezali ete mokuwa yango ekomaki monene. Ekitaki na ndambo na santimetre moko lobi na mpokwa.
We are grateful for that, Father. When we know what our doctors has nothing in the research for it. There's nothing that they can do for it. But thou art still God, the master of all situations. We thank thee, Father.
Tozongisi matondi pona yango, tata. Tango toyebi ete minganga na biso bazangi eyano na bulukiluki, na bango pona yango, bako kiko sala eloko moko te pona yango. Kasi yo ozalise Nzambe. Kolo na makambo nyonso, totondi yo, tata.
We thank thee for this mother's loyalty and sweetness and obedience to bring back the string and paste it on this piece of paper here to show to the public her testimony for the glory of God. May her little one live and be a normal child for your glory.
Totondi yo pona bosembo ya mama oyo, pe bopolo pe botosi ya kozonga na singa yango pe kokangisa yango na eteni ya lokasa oyo, awa pona kolakisa na bato nyonso litatoli na ye pona kembo na Nzambe. Tika ete mwana na ye azala na bomoi pe azala mwana lokola bana nyonso. Pona nkembo na yo.
Look at all those hands that went up, Father. Each of them had a need. Mine up too, Father. I have need. And here's many here in the form of letter or in this box that's needy. People who are really needy.
Tala maboko nyonso oyu tumbwa mi, tata. Luboko moko na moko ezaina bosenga. O yangai pe tata nazali na bosenga. Pe bosenga mingi ezali awa na lolenge ya mikandato kati na ngongolo oyo. Bato na bosenga ba oyo bazali penza na bosenga.
Let it come to pass, Lord, that each will receive their request this night. May they take this mother's testimony and just as an example to show that when you say anything, it's finished. It's all we have to do is to receive it and act upon it. It's a finished work.
Tika ete esale mankolo ete moko na moko azwa kokukana na busenga na ye na pokwa oyo. Tika ete bazwa litatoli ya mama oyo, lokola ndakisa pona kola kisa ete tango olobili kambo esili nye. Ezali, yo, nyoso tusengeli kosala ezali koyamba yango pe, kolongo banana yango. Ezali mosala oyo esili kosila.
Grant, Lord, that each one of these letters and these handkerchiefs, the people that they're laid up on, may they be healed. Everyone that raised their hands, Father, they may receive their heart's desire. We ask it in Jesus' name. Amen. You be seated.
Salankolo ete moko na mikanda oyo pe miswale oyo, bato oyo yango ekotia malikolo na bango, tika ete babika. Bato nyonso oyo batombola ki maboko, tata tika ete bazwa kokokana na mposa ya mitema na bango. Tosengi yango na nkombo na Yesu. Amen. Boko ki kofanda.
I just wanted to show you the string here that the lady... There you are. That the little baby's head did shrink as the Lord promised us through the Holy Spirit last night. Isn't he wonderful? So gives us so much courage to have faith and believe.
Nalingai ko lakisa bino singa oyo mwasi yango oyo. Moto ya bebe moke yango ekonda ki penza ndenge kolo alaka ki biso na nzela ya Molimo Mosantu. Lobi na pokwa. azali malamu mingi boyete. Na bongo epesa ka biso mpiko mingi ya kozala na kondima pe kondima.
Now, when Jesus said to that tree in Mark 11:23, no man eateth from thee from henceforth. He might not have yelled out. Why, as frankly, he was so easy about it till his disciples, just I think one of them heard him.
Sikawa, tangu Yesu alubaki na nzete wana na malako, zomi na moko, tukumi bali na misatu. Moto moko te akolia mbuma na yoko bandalelo, tango mosusu aganga kite. Na bosembo penza, alubaki yango na malembe nyonso. Kino ba ye kolina ye na kanisi ete moko na bangonde ayoka kie.
When that epileptic, when it come up before the Lord Jesus, the boy had the hardest fit he ever had. Perhaps fell on the ground like he was dead, but he realized that he met someone who had faith far above those apostles.
Pe yango, tango maladi yandeke wana, tango sale makili boso na kolo Yesu, e bwaka kimwa na mobali yango na makasi kole kaliboso, tango mosusu akweya kina se lokola kufaki. Kasi asosola kiete akutanaki na moto moko oyo azalaki na kondima, yalikolo kole kabantoma yango.
Now I'd like for someone who didn't believe in divine healing to watch this. Jesus had given them power to cast the spirits out, and they had failed. Not the power had failed, but they had failed. Jesus told them, why could we not cast him out? He said, because of your unbelief.
Sikawa nalingete moto oyo andimaka lobiko na nzoto na bunzambete, atala likambo oyo malamu. Yesu asila kiko pesa bangungu ya ya kubenga na milimo. Kasi bazanga kiko sala yango, ezali ete nguya ezanga kiko sala, kasi bangonde bazanga kiko sala yango. Yesu ayebisa ki bango, pona nini toko kaki kubenga na yete? Alubaki, pona kuzanga kundima na bino.
The church still has a power. God's never taken his power from the church, but the church don't have faith enough to act upon it. That's all. It's just that simple.
Lingomba ezali neno na nguya. Nzambe alongola neno nguya na ye na lingomba te. Kasi lingomba nde ezangi kondima esengeli, pona kosala yenge benela yango. Esili, ezali penza pete.
We try to make it so complicated sometimes, but the more simple you make the gospel, the more reality you'll have. When you just get real simple with it, God said so, that settles it, and that's all. And just believe it, go ahead.
Tulukaka kubulunga nisa yango penza mbala mususu. Kasi, kole kaboko misa sango malamu likambo na pete, kole kape boko mona ete ezali likambo ya solo, tango boko koma na kosoke mapenza na yango. Nzambe alobaki bongo, ekati likambo, pe esili nye, ndima bobele yango pe kende liboso.
When Jesus said, no man eateth from thee, while the leaves are just as pretty and bright as they ever was, the bark looked the same, but way down beneath the ground in those roots, the life began to dwindle away.
Tangu Yesu alubaki, moto moko te aliambu manayo, kasa ezalaki bubele kitoko pe mubesu ndenge ezalaka. Poso ezalaki ndenge moko, kasi kuna na seya mabele, na misisa yango, bomo ebandaki kokende.
So is it upon a cancer, upon any kind of disease that you might want to think, when you can accept God's word, way down deep in the roots, the cancer may be there, your hand may be just as stiff. That don't have anything to do with divine healing. It's if thou canst believe. Think, way down somewhere, it's already gone to work.
Ezalaka pe bongo pona bokono ya cancer. Pona bokono ya lolenge nyonso oyo bokokiko kanisa. Soko koki kondima loba na nzambe, kuna na se, na misisa na yango. Kanser ekoki kozala kuna, loboko na yo ekoki kozala ya kokangama. Yango etali lobiko na nzoto ya bonzambe te, ezali soki okoki kondima. Bomoni, kuna na se, esika moko esili kobanda kosala mosala.
Jesus said, if you say to this mountain, be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you've said.
Yesu alobaki, soki olobi na ngomba oyo, longwa wana, pe otitembe na motema na yote, kasi ondimiete likambo olobaki ekosalema, okoki kozwa likambo olobaki.
Isn't that lovely? Who'd that come from? The Son of God. whose words, heavens and earth, will pass away. But now, but his words won't.
Ezali kitoko, boyete. Yange utina nani? Mwana na nzambe, maloba na ye. Likolo na se ekoleka, kasi sikawa, kasi maloba na ye ekolekate.
Now the only way that you can do that, you've got to have the right objective and the right motive. Now if I went out here and said, I'll show you I can move this mountain. Be moved, mountain. It would never move. Certainly not. No matter what I had, it's got to be first. You've got to find the will of God.
Sikawa, lolenge se moko oyo koki kosala yango, osengeli kozala na tina malamu, pe posa malamu. Sikawa, soki na ye awa, pe na lobi. Na kolakisa bino ete na koki kolongola ngomba oyo. Ngomba, longwa awa. Ekolongwa ata mokete. Soki mokete, ata nazali na eloko nini. Esengeli kozala, liboso osengeli koluka mokano ya nzambe.
That's the reason usually in the prayer lines I get the very hardest is because it's something that's went through lines and so forth, and that's where you get it back.
Yango wana, na momesano, na milongo ya mabondeli na nazalaka na likambo ya matata koleka. Ezali po likambo moko esila kosalema na milongo pe bongo na bongo, kunande esika esalema kalisusu.
But see, if you've got unconfessed sin, did you ever notice on a case before I asked the evil spirit to leave? I watched that case real sure to be certain that there's nothing in that life that would hinder anything. See? Because remember, on these gifts, you can get in trouble with them.
Kasi bomoni, soki ozali na lisumu, oyo eyambola mite. Bosila komona likambo yango, liboso na ngai kobenga na molimo mabe. Natala ka likambo yango malamu penza pona kondimisa masolo ete ezali na likambo moko te na bomo yango. Oyo ekoki kopekisa likambo kosalema, bomoni? Po bomi kanisela, okoki kozwa mindondo pona oyo etali makabo oyo.
God, you remember one time, gave a prophet, made a prophet out of a man, Moses, and told him to go down and speak to the rock, and the prophet was all excited and went out and smote the rock.
Bomi kanisela. Na eleko moko nzambe apesaki mosakoli. Akomisaki moto moko mosakoli. Mose. Pe ayebisaki ye ete akende koloba na libanga. Pe mosakoli yango amemamaki na kanda akendeki pe abetaki libanga yango.
Speaking of the weakness of Christ, that he'd have to die the second time or be smitten the second time, he had power to bring it, but it wasn't the will of God.
Kutalisa bolembu ya Kristo, ete asengelaki kokufa mbala ya mibale to kobeta mambala ya mibale. Azalaki na nguya kobimisa yango, kasi ezalaki mokano ya nzambe te.
I never could believe it. It was God's will for Elijah to go around and call them children was teasing him about being bald-headed. I don't think he should have did that, but he was a prophet and was angered, and he put a curse on those children. And two she-bears killed 42 little innocent children. But I don't believe he should have done that.
Na koki kondimate ete ezalaki mokano ya nzambe po na Elia kokende kuna, po bana yango bazalaki kotumola ye po azalaki na libandi, na ndimite ete asengelaki kosala likambo yango, kasi azalaki mosakoli. Asilikaki, pe alakelaki bana yango mabe. Pe ngombolo mibale ya basi ebumaki bana mike yango tuku mine na mibale. Bomoni, kasi nandimite ete asengelaki kosala likambo yango.
And God, I believe today before he puts his church in power, he tries his church to see what it will do.
Pe yango ndende biso, nandimaka ete lelo liboso nzambe apesa lingomba na yengu ya. Amekaka lingomba na ye pona komona likambo nini ekosala.
Next time, maybe if the Lord willing, when I come back, we have time to dwell on something like that, on something that's fixing to happen. And then we'll know more about it then. But if you'll just speak the word, say, Lord, I believe it. Don't doubt. Mean it in your heart.
Biso, mbala ya sima, tango mosusu, soki kolo alingi, tango na kozonga, tokozwa tango ya kolobela likambo na ndenge wana na bolai. Likambo oyo elingi kosalema boye na tango wana tokoyeba likambo yango malamu koleka. Kasi soki okoki koloba liloba moko, loba, kolo na ndimi yango. Kotia tembete, loba yango penza na motema na yo.
Now, say for instance, I was in a valley, and I'm preaching to millions of people. But just across the mountain there is a group of people of 100, and they're dying without knowing Christ.
Sikawa tolo bandakisa nazalaki na lobwaku pe nazalite nazali koteya na bato milio na milio kasi kuna na ngambo mosusu ya ngomba ezali na etonga moko ya bato kama baoyo bazali kokufa zanga koyeba Kristo.
Well, I've got a million here to preach to, but yet something in my heart's telling me get across to those people, get to them. They're perishing. I don't want to go myself, but yet there's something in me. See, that's God then, moving. See what the objective is. See what the motive is of going. Not for self.
Eh, nazali koteya na milio na bato. Kasi atabongo, eloko moko na motema na ngai ezali koyebisa ngai. Kende na ngambo epai ya bato wana. Kende epai na bango. Bazali kokufa. Nazali na posa ya kokende ngai moko te. Kasi atabongo ezali na eloko moko kati na ngai. Bomoni, na tango wana ezali Nzambe moto azali kosala. Tala tina nini ozali kolanda. Tala posa nini ezali kotinda yo kokende. Ezali pona yo mokote.
Now if I say, well, if my objective is right to get over there, but then I get up there and there's a big mountain. I say, you know, if I get over that mountain and save all those 100 people, someday they'll have a statue there. Brother Branham, the great missionary. Now my motive's not right. The mountain won't fall. No, sir.
Sikawa, soki na lobi, soki tina langaya koko makuna ezali malamu, kasi tango na komi awa, na moni ngomba moko ya monene na lobi, boyebi, soki na leki likolo na ngomba wana, pe na bikisi mokama na bato nyonso wana, mokolo moko bakosale keko moko kuna ndeko Branham missionnaire monene. Sikawa, posa langa ezali malamu te. Ngomba yango eko kweya te. Te, misye.
But when my motive and objective is right, and God in my heart is leading me, and I can't get over the mountain, around the mountain, under the mountain, I'd say, mountain, move.
Kasi soki mposa pe tina na ngai ezali malamu, pe Nzambe na motema na ngai azali kokamba ngai, pe na zangi makoki ya koleka likolo na ngomba yango, zonga zonga na ngomba, na se na ya ngomba, na koloba. Ngomba, longwa.
Maybe when I say that, no more than I say it with that kind of a right spirit, led of the Holy Spirit in the will of God, there might not be but one little spoonful of that mountain drop down, but it's on its road.
Tango mosusu eko, tango na lobi bongo pe na lobi yango na eloko mosusu te kasi na molimo ya sembo, na kokambama ya molimo mosantu, kati na mokano ya Nzambe, tango mosusu ata lutu moke ya mabele ya ngomba yango ekolongwa te kasi ezali na nzela.
The next day there may be a 2 pounds fall. The next day a quarter of a ton. And maybe in a month, 5 tons drops in. What of it? May not even see it yet, but she's moving on its road. I'll stay right there and watch the thing be done because God said so, and that just settles it.
Mokolo elandi tango mosusu kilo moko ekokwea. Mokolo elandi kilo kama mibale na 15. Pe tango mosusu sima na sanza moko kilo koto mitano ekokwea. Ezali nini? Tango mosusu ekoki komona na ata mokete kasi ezali kolongwa, ezali na nzela. Na kozala se wana po na komona likambo yango kosalema. Po Nzambe moto alobaki bongo pe likambo esili.
Can you think that about your mother there tonight? Amen. All right, if you'll think it, she'll get well. All right, that's if you just believe it. Just speak the word and stay with it. See? Just believe it. Hang on to it. It's eternal life.
Okoki kokanisa yango po na mama na yo kuna na pokwa oyo. Malamu, soki okanisi yango, okoyoka malamu. Malamu, ezali soki ondimi yango. Loba seli loba pe kanga mana yango. Bomoni, ndima yango. Tinga mana yango. Ezali bomo inaseko.
Now, tomorrow afternoon, I told Billy tonight just to omit the prayer cards. And I want to speak. I'm confessing in truth. I've been going since January overseas and back and Phoenix right home back. And all completely that discernment that I am so weak, I hardly know where I'm standing at times. It just about got me whipped out.
Sikawa lobi sima ya nzanga, na ebisa ki bili na mpokwa oyo ete, akabola bakalati ya mabondelite. Pona linga ki koloba. Nazali koloba solo penza ete kobanda sanza ya liboso nazali kokende na mikili mosusu pe kozonga na Phoenix, koya na ndaku pe kozonga pe nyoso wana penza. Kososola makanisi yango. Kino mbala mosusu nazali koyeba penza te esika nazali. Ezali penza kolembisanga mingi.
Now, have to leave and you brethren invited me to stay over for some more days. How I appreciate that. I certainly think that this is a wonderful bunch of ministers here. Wish we could have had a little more time for fellowship.
Na bongo na sengeli ko kende pe bango bino bandeko bosenga kinga ete natikala awa mwa mikolo mosusu. Na sepeyi na yango mingi. Na moni penza ete oyo ezali etonga ya bate ya malamu mingi awa. Elingaki kozala malamu ete toko kakozala na tango moke koleka pona boyokani na bondeko.
If the Lord willing, I'll be back sometime. Nothing else, just go from one church to the other and wind around through the city and visit you all. I'd be glad to do that. Anything that I could do to help the kingdom of God. That is, if you'd want me to do it. And to come back sometime and join up with us and have a nice good meeting somewhere.
Soki kolo alingi, na kozonga mokolo mosusu. Eko za eloko mosusu te bobele kokende longwa na losambo moko kino na mosusu pe kotambola na engumba mobimba po na kotala bino nyonso. Na kosepela kosala yango, nyonso na koki kosala po na kosunga bokonzi la Nzambe ezali yango. Soki bokolinga ete na sala yango. Pe kozonga mokolo mosusu po na kosangana na biso pe kosala liyanga ni moko ya kitoko pe malamu esika moko.
And remember, brethren, I'll be praying for you. That's one thing, sure. And I want you all to pray for me, all of you. And now, tomorrow morning is a church services in all these different fine churches around the city.
Pe bomi kanisela bandeko ete na kubondela pona bino. Ezalili kambo na kosala penza. Pe na lingete bino nyonso bobondela pona ngai. Bino nyonso. Pe sikawa na nazali lobi na tongo mayanga ni kuzala na balusambo kitoko nyoso ya ngumba oyu.
Now, some of the groups from Jeffersonville is here. Some of my friends, one of my trustees of the church is here, Brother Fred Soffman. I've never been able to see him in the meeting. And Brother, many other my friends from up there at Jeffersonville, my secretary there, and all is here somewhere in the meeting. I haven't seen them yet.
Sikawa. Bato mosusu ya Jeffersonville bazali awa. Baninga na ngai mosusu. Moko na bayangeli misolo ya losambo azali awa. The Conference of Man. Na zwaki na ino makoki ya kumona yete na liyangani. Pendeko, baninga na ngai mingi mosusu bauti kuna na Jeffersonville na yangai. Sekretere na ngai kuna na baoyo nyonso bazali awa. Esika moko kati na liyangani, na mona ki bango na inote.
And brethren, there's some fine churches here in this city, and all the rest of you visitors, find one of them and go to these churches tomorrow. They'll do you good, I'm sure.
Pe bandeko, ezali na balusambo kitoko awa na engumba oyo. Na bino bapaya mosusu nyonso botikali, boluka moko na yango pe bokende na balusambo yango lobi. Nandimi solo ete boko sepela.
There are brethren who believe in this kind of a ministry. That's the reason you're here sitting on the platform and down in the places here, because they believe in it. And I appreciate those men.
Bazali bandeko oyo bandimeli lolenge ya lotomo oyo. Yango wana bazali awa, bafandi na itumbelo pe, awa na bisika oyo po, bandimelaka yango. Pena sepelaka na bato yango.
Lord bless this full gospel businessman's chapter here who sponsored this meeting, or I believe that was right, sponsored the meeting.
Kolo apambola lisanga ya bato ya mombongo ya litondi ya sango malamu oyo. Ba oyo babongisi mayanga ni oyo. Ezali, na banzi ezalaki bongo. Ba oyo babongisi mayanga ni oyo.
I go a lot of their sponsors because in there, we oughtn't to be this way, but many times, brethren, let's little bitty differences like man believe a little something, another little something. It kind of makes a little friction and old sores from way back.
Na kendeke mingi na bato balenge la kayango po kuna nakati. Tosengela kiko zala boyete. Kasi mbala mingi bandeko batika kabo keseni ya mike mike. Lokola moto moko andimaka eloko moko ya moke, eloko mususu ya moke. Ebotaka mwa mindondo mokepe etumbola kabapota ya kala.
It ought to be healed up by this time, but if I get the full gospel business, man, then that kind of helps bind it up, and we get together and we have real fellowship together. Amen. Just real good times, and we appreciate that. God bless that chapter. I believe the Lord raised it up for a purpose.
Esengeli ko kauka kasi yango pesoki soki na ke elongo na bato ya mumbongo ya litondi ya sangomalamu. Na tango wana esungaka moke pona kuzipa yango. Tosangana kape elongo tozalaka na boyokani na bondeko ya solo penza. Tango ya malamu penza. Pe tosepelaka na yango. Nzambe ya pambo la lisanga yango. Nandimiete nkolo atelemisaki yango na tina.
Now, and then I had the grand privilege of seeing Brother Oral Roberts' place the other day, and my, such a mammoth place. Such a beautiful thing. It's a memorial to Pentecost.
Sikawa nasima mokolo mosusu nazwaki litomba ya kumona esika ya ndeko Oral Robert pe oh la la esika monene penza eloko moko ya kitoko penza ezali ekaniseli ya Pentecote.
Then I went over to Brother Tommy Osborne's, another wonderful place, wonderful man of God who Brother Tommy and I are just close, and Brother Oral too, just real close brothers, and we love one another and trying our best to work everything that we can for the good of the people in the kingdom of God.
Nasima nakendeke paya ndeko Tommy Osborne. Esika mosusu ya kitoko penza. Moto malamu ya Nzambe. Oyo, ngaina ndeko Tommy tozali penza baninga. Nandeko Oral Robert, bandeko ya motema penza. Tolinganaka. Peto mekaka na makasi nyoso kosala nyoso tokuki kosala pona bolamu ya bato na kati ya bokonzi ya Nzambe.
So I certainly appreciate those men being here in this city. Among the rest of these fine men, you've got, you sheep have got wonderful shepherds, as I'll say it like that. May the Lord continue to be with you all, is my prayer.
Na bongo na sepelaka penza na bato yango. Bazalaka awa na ingumba oyu. Kati na bato malamu mosusu oyo bazali na bango. Bino bampate, bozali na babateli ya malamu penza. Na koloba yango bobele bongo, tika ete kolo akoba kozala na bino nyoso. Yango ndeli bondeli na ngai.
Now tomorrow afternoon, what time does the service start, brother? 2:30. Let's say 1 or 1:30 you ought to be here so they won't interrupt with the rest of the services.
Sikawa lobi na sima na nzanga ngai lianga ni bandaka na ngonga nini bandeko na unga ya mibale na ndambu tolo bana ngonga ya yambo to yambo na ndambu bosengeli kozala awa po bakata lianga ni na biso na misala mosusu te.
Now if the boys hasn't already told you tonight they have some books, pictures and so forth, and tapes and records and of the meetings, and they sell them, but we will not let them sell them on the Sabbath tomorrow.
Sikawa, soki bandeko bayebi sibino na note, nampokwa oyo bazali na bandambu ya ba buku, ba foto pe nyoso wana na ba band, oyo basili kusala. Na ya mayangani, pe bateka kayango, kasi, toko pesa bango nzela ya kuteka yango mokolo ya sabata te. Lobby.
No books or nothing to be sold tomorrow. So we never permitted that. Although many said you're awful wrong, and old Daddy Bosworth used to tell me, oh, Brother Branham, you're wrong there, but that's the way I feel, see, and I feel. If you want one, they give you one, but we can't sell on the Sabbath, no. And so on.
Buku mokote pe loko mokote ekuteka malobi. Na bongo, toko pesa yango nzela ata mukete, ata bato mingi balobaka, ozali penza na libunga. Pe mobange Papa Bosworth, azalaka kolobana ngai, onde ko Branham esika wana ozali na libunga kasi ezali bongo nde na kambami bomoni pe na kambami soki olingi kozwa yango bakopesa yo yango kasi soki yo kasi toko kiko teka te mokolo ya sabata te esili bongo.
If I believe that, I got to live it. Just I got to live with myself, you see. And I got to live with my convictions, and so, or you can send home and up the house, up the place, and get it.
So kina ndimi yango na sengeli ko bikela yango. Se na sengeli ko bikela yango ngai moko. Bomoni pe na sengeli ko bikela makambo ngai na ndima kape na bongo. To boko kiko tinda yango na ndako pe kino na ndako kuna esika yango pona kuzwa yango.
Now tonight, let's just just forget that there's any work to be done or anything else or the toils of the day. Let's just lay aside everything and look into the Word for a few minutes and see what God would speak to us through His Word. And may I pray that God will just give us an extremely great blessing tonight.
Sika wanapoka oyo, biso nyonso tobosa na penza ete ete tozali na mosala moko ya kosala to likambo nini mosusu to minyoko ya lelo. Totia penza pembeni makambo nyonso po toyekola liloba na baminiti moke oyo. Pe tomona eloko nini Nzambe alingi koyebisa biso na nzela ya liloba na ye. Pe tika ete na bondela mpona Nzambe apesa bino lipamboli ya monene koleka na pokwa oyo.
Jean, could you kidnap her for me? Could you kidnap that little girl for me? Isn't she a pretty little thing? Would you like to go home with me and play with my little Sarah about this high? Oh, you would? I'd like for you to. She's just about your size, and she's Daddy's little girl.
Mm-hmm. Jean, okoki kolongolela ngai ye, okoki kolongolela ngai mwana muke ya mwasi wana, azali elenge kitoko, boyete. Okolinga kokende na ndako elongo na ngai po na kosakana na elenge moke na ngai Sara, azali molayi pene na boye. Olingi yango, na sepelaka bongo po na yo, azali molayi lokola yo, pe azali mwana mwasi ya papa.
I bet you love your daddy too, don't you? Mommy, oh, sure you do. The prettiest little girl I'm sitting here looking at, little eyes look like two burnt holes in the blanket, and little brown hair. I just love little children. I got two little girls at home. One of them is Rebecca, and the other one is Sarah.
Pe nandimi sami ete yo pe olingaka papa na yo. Boyete, mama? Ezali solo penza. Mwana mwasi moke ya kitoko koleka. Nazali awa kotala tala. Miso mike lokola mwa madusumi baleto bola mina bolangiti. Na suki ya mwa moindo. Nalingaka penza bana mike, nazali na bana basi mibale ya mike na ndako. Moko na bango kombo na ye Rebecca, mosusu Sara.
Here some time ago I was away. They're both daddy's little girls. And I love them and as soon as they get in I got to give them a piggyback.
Eleki tango moke awa nazalaki mosika bango mibale bazali bana basi ya papa boyebi nalingaka bango. Pe bobele tango na kotaka na singeli komema bango na mokongo. Pe.
Only Becky's getting too big for it. She's big as I am. She'd break my back now. But she's still daddy's little girl anyhow. And now about another year we won't get her in Bible school somewhere and away from the public school.
Bobele Becky abandi kokoma monene mingi pona yango. Akomi monene lokola ngai. Akoki kobuka nga mokongo sikawa. Akomi na kanisi ata bongo azalika kaka mwana mwasi ya papa. Na bongo pene na mobu moko lisusu, toni tinda ye na eteelo ya Biblia. Esika moko, musika na eteelo ya leta.
And then, they was waiting up for daddy, you know, to come home. I've been out in the meeting, and tomorrow night they'll be waiting until midnight for me to try to get in.
Na bongo bazali kozela papa, boyebi ete azonga na ndaku, na zalaki musika na lianga ni moko. Pelobi na poko abakozela ngai kino na minuit po na luka kukota.
And so I got in real early in the morning, around 3 or 4 o'clock, and mother come to the door and let me in, and I was so tired and weary.
na bongo na koma kina tongo tongo penza. Na bango ngaya misa toto minei. Pe mama ayaki na ekuke pe akoti saki ngai. Na lembaki penza mingi kino na...
Here on the platform, when the anointed, it feels fine. But when that once leaves you, that's where you get in trouble. How many ever knew that? Well, sure it is.
Awane tumbelo. Ngai tango na seya epakweli. Ezalaka penza malamu. Kasi soki etiki yo, esika wana nde makambo ebandaka. Bato boni basili koyeba yango. Ezalaka penza bongo.
Look, Elijah went up on the mountain and called fire out of heaven, called rain out of heaven, and then when the Spirit left him, he wandered in the wilderness 40 days, and God found him pulled back in a cave somewhere.
Botala, Elia mataki likolo na ngomba pe, abengisa kimoto longwa na likolo. Abengisa kimbula longwa na likolo. Na sima tango molimo etika kie, atelenga na kina biliki mikolo tukumi ne penzambe akuta na kina ye, wana amibombaki esika moko kati na lidusu.
Jonah, he went out and stayed live in the belly of a whale for 3 days and nights, was spit out upon the bank and went around preaching. The whole city repented and come to God. And when the anointing left him, he went up on top of the hill and asked God to take his life. See?
Yona, azindaki pe azalaki na bomoi, na libumu ya mbisi monene mikolo misato, butu na moi, basanza kie na libongo pe akendeki kotea, engumba mobimba ebongo la kimitema pe bayaki epai na Nzambe. Pe tango epakweli etika kie, amataki likolo na ngomba pe asenga ki na Nzambe ete azwa bomoi na ye. Bomoni?
I stand by the side of William Capper's grave not long ago that wrote that famous hymn that we used at our communion service. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood.
Nazalaki pembeni na nkunda ya William Capper, kala mingi te, moto oyo akoma kilo yembo oyo toyemba ka mingi na tango ya elambo. Ezali na liziba moko etondi na makila, ekamata maki na misisa ya Emmanuel, esika basumu ki bazindisa maki na yango.
Did you ever hear what he happened to him? At the inspiration left him from that, he tried to find the river to commit suicide.
Osila koyoka likambo nini ye, nini ekomela ki ye? Simana pemela akotika ye, alukaki esika ya ebale pona akomiboma.
I live right across my old Kentucky home. And Stevens Foster gave America its most famous folk songs. And when he'd write, get inspiration up that inspiration, write a song, then when he'd come out of it, he'd go get on a drunk. Finally, called a servant and took a razor and committed suicide.
Nafanda ka penza nangambo ya Kentucky home ya kala. Pe Stephen Foster, ayemba ba nzembo kitoko mingi oyo bato ya Amerika bayembaka. Pe tango azalaki kokoma, kozwa pemela, pemela yango kokoma loyembo moko, bongo abimaki na yango, akendeki kolangwa masanga. Suka, abengisaki mosali moko azwaki lotebu pe amibomaki.
People don't know what those people that live that spiritual realm go through. Now here you feel like you can move a mountain, but just let the anointing drop from you and start through that door. Somebody ain't there to catch you.
Bato bayebaka te makambo nini bato oyo babikaka na mosanda ya molimo balikaka na yango. Sikawa awa, ozali koyoka lokola okoki kolongola ngomba. Kasi tango epakweli etikio, pe obimili banda na ekuke wana, soki moto moko azali kuna te epona kukanga yo, bomoni.
And then maybe for a few hours you hardly wonder where you're at. And then night after night, that takes the best of you.
Na sima, tango mosusu sima na bangonga moke, eko zala mpasi pona yo. Okomitu na esika nini ozali. Na sima pokwa na pokwa, eko sengela na yo kosala makambo ya malamu kuleka.
And little, I want to tell you about little Sarah and Rebecca. So the next morning I couldn't sleep and I got up, was sitting in a chair, and after a while Becky being the oldest, she was had longer legs than Sarah. And so Becky come running, woke up, jumped out of bed not waking her little sister up. And here she come through the house running as hard as she could.
Pe moi, nalingi kolobela bino likambo ya bana na ngai. Sarah na Rebecca. Na bongo na tongwe landaki, na zwaki pongite. Pe na silaki kolamuka na fandaki na kiti. Pe si manatango moke beki yende mokolo, azalaki na makolo milai koleka Sara. Na bongo. Beki ayaki mbangu. Alamuka ki akitaki mbangu na mbeto, alamusa kile kina ye ya mwasite. Pe akima kina lombangu nyonso penza kati na ndako.
She said, "Daddy, daddy, I stuck out one of my legs," and she jumped across there pretty well balanced, kind of like the modern church, you know, it's been in the game for a long time, you know, for several hundred years, she could balance herself right well, and she put her arms around me and said, "Oh, my daddy, my daddy."
Azalaki koloba, papa, papa, nasembolaki moko na makolo nangai, apumbwelaki yango, pe akweyaki te. Ezali lokola lingomba ya mikolo oyo boyebi esili kosala makambo mingi na tango molai. Boyebi na mibu kama na kama akokaki koningana malamu upenza. Azingaki ngai na maboko na yepe alobaki, "Oh, papa na ngai, papa na ngai."
Little Sarah had, in the commotion, woke up. "Well, I don't know where your children does, they're not mine does. The younger one gets the hand-me-downs." And so Sarah had on Becky's pajamas, feet about that much too long, you know, and here she come, little bitty short fella, falling, stumbling, and she got there a little late.
Pe Sarah moke, na makelele wana alamukaki. Na yebite soki bana na bino basalaka yango te, baoyo yangai, basalaka yango. Leki azwaka bilamba oyo yaya atiki. Na bongo Sara alataki pijama ya Beki. Makolo na yango elekaki molai boye. Boyebi. Pe azalaki koya. Na mokuse na ye azalaki kokweya kobeta mabaku. Pe akomaki wana mokesi manatango.
So Becky turned around and said, "Sarah, my sister, I want to tell you something." She said, "I was here first. And I have the monopoly. So I've got all of Daddy. And there's none left for you."
Na bongo Beki abaluka kipe alubaki. "Sara, ndeko nangai. Na lingi koye bisayoli kambumoko." Ye alubaki. "Ngai na koma ki awali boso. Pe ezalili tomba nangai. Na bongo nga na zui papa mo bimba. Pe loko moko te etikali pona yo."
That's the way some people try to think about religion, isn't it? That's right.
Ndenge wana nde bato mosusu bamona kampona likambo ya losambo. Boyete. Ezali solo.
And poor little Sarah, she dropped her little lip, her little black eyes looked up at me and she started to cry. And Becky had her cheek against mine hugging me. I love her.
Pe Sarah moke akitisaki mbebo na ye pe atombolaki miso na ye ya moindo epai na ngai pe abandaki kolela. Pe Beki atiaki litama na ye na oyo yangai azalaki kokanganga makasi na lingaka ye.
And Sarah started to walk away because Becky had all of Daddy. I scooted the other knee out like this and motioned to her like that. Oh, she perked up right quick and run, jumped up on my knee, so she hadn't been around very long and her legs wouldn't even reach the floor.
Pe Sarah abandaki kokende na ye mpo Beki azwaki papa mobimba. Na sembolaki libolongo mosusu boye pe na minyolisaki boye po na ye. Oh, azwaki mpiko mbala moko pe apotaki mbangu apumbwaki na libolongo na ngai na.
She's kind of a little tottery, perhaps like I am. Just a little tottery, you know, and she couldn't reach the floor. She wasn't a big denomination, you know, and so she couldn't get down on the solid floor. She hadn't been around long enough.
Azalaki wana tango molaite pe makolo na ye ezalaki ata kokoma na sete. Azalaki kotenga-tenga mwa moke, tango mosusu. Ndenge nazali, kotenga-tenga mwa moke boyebi. Pe azali, aokaki kokoma na sete. Azalaki ebungiseli ya monene te boyebi, na bongo. Akokaki kokita na mabele ya makasi te. Azalaki mwa tango molai penza te.
And so she was kind of tottering, and I threw both arms around her like this and hugged her up close to me. And she sparkled those little black eyes and looked back to Rebecca.
Na bongo, azalaki lokola kotenga-tenga mwa mokepe, na chaki maboko na ngai mibale zonga-zonga na yeboye. Na yambaki ye pe, na bendaki ye pembeni na ngai. Pe, angengisaki mwa miso yango ya moindo, pe abongola kimiso ngambo ya Rebecca.
She said, Rebecca, my sister, she said, it may be true that you've got all of daddy, but I want you to know one thing, daddy's got all of me.
Alobaki, Rebecca ndeko na ngai. Alobaki, ekoki kozala solo ete ozwi papa mobimba. Kasi nalingi koyebisa yo likambo moko. Papa azwi ngai mobimba. Na bongo.
That's just so he's got all of me. I might not have the education to put the big things over, but just as long as I know he's got all of me in my diary, just letting him have both arms around, it'll just make me feel fine.
Ezali, na lolenge moko, asili kozwa nga mobimba. Tango mosusu nazali na maele ya kelasi te po na koloba likolo na makambo minene, kasi nyonso ngai na yebi ezali ete asili kozwa nga mobimba. Na kotenga-tenga na ngai, kotika ye kozinga ngai, na maboko mibale, ekosala ete, na miyoka malamu.
Well, let's offer another little word of prayer to him before we open up the word.
Tobonde la ye lisusu mwa moke, libosoto fungola liloba.
Now, Heavenly Father, we realize that we are just like children also, and you love to be with us and worship with us, and as we worship you, and you love us and hold us in your arms, and send down your Holy Spirit, and make us to know that you're living and you're our Father. We thank you so much.
Sikawa, tatana likolo, to sosoliete bisope tozali lokola bana mike, pe... Pe yo olingaka kozala elongo na biso pe kokumba mela elongo na biso pe wana tozali kokumba mela yo olingaka biso osimbaka biso na maboko na yo okitisaka molimo mosantu na yo pe osalaka ete biso toyeba ete ozali na bomoi pe ozali tata na biso totondi yo penza mingi.
Now, let the Holy Spirit come to us tonight. Love each heart, Lord. Give us a fresh blessing. Pour out the dewdrops of mercy upon us, Father.
Sikawa, tika ete molimo mosantu eye la biso na mpokwa oyo. Linga motema moko na moko, kolo. Pesa biso lipamboli ya sika. Sopela biso matanga ya mamwe ya mawa, tata.
Do not look at our sins. They're too many. Lord, just forgive them, omit them, Father, and just take us into thy arms and heal our sickness and cleanse our souls and set our spirits free, Lord, that we can worship and praise thee. Be like little children running around the house. Just know that daddy's watching over us. Grant it, Lord.
Kotala masumu na biso te, ezali mingi koleka. Kolo limbisa yango, bosana yango tata. Pe mema biso na maboko na yo. Pe bikisa bokono na biso. Pe tola bomoto na biso ya kati. Pe kangola milimo na biso nkolo. Po toko ka kokumba mela yo, kosanjola yo, kozala lokola bana mike oyo bazali kopota mbangu na ndako koyeba ete papa azali kosenzela likolo na biso. Sala yango nkolo.
Now no man is able to interpret the word. We realize that. John saw the book in the right hand of him that sat upon the throne, and there was no man in heaven or in earth or beneath the earth that was worthy to take the book, to open it or to loose the seals.
Sikawa, moto moko te azali na makoki ya kolimbola liloba. Toyebi yango, Yohana amonaki buku na loboko ya mobali na ye, oyo afandaki na ngwende, pe ezalaki na moto moko te na likolo, to na mabele, to na se ya mabele, oyo azalaki na makoki ya kozwa buku yango, po na kofungola yango, to kokangola bilembo.
And there come a lamb up that had been slain since the foundation of the world, and he was worthy, and he took the book, and loosed the seals, and opened the book.
Pe mwana pate oyo asilaki kobomama, longwa kozalisama ya mokili, amonanaki. Pe ye azalaki na makoki. Pe azwaki buku yango, akangolaki bilembo, pe afungolaki buku yango.
Oh, Lamb, come tonight. Open the book to us, Father, as we wait upon thee. For we asked it in Jesus' name, the Lamb of God. Amen.
Hey, mwana pate, yaka na mpokwa oyu. Fungolela biso buku yango, tata. Wana tozali kotale la yo. Poto sengi yango na kombo na Yesu, mwana pate ya Nzambe. Amen.
I have chosen tonight a little scripture verse here of three words. But first I want to read a verse or two out of St. John, the 11th chapter, beginning with the 23rd verse.
Na pokwa oyo, nasiliko ponete ni moke ya makumiawa, ya maloba misato. Kasi nalingili bosoko tanga molongo moko Tomi Bale na Santo Yohane mokapo ya zomi na moko. Kobanda na molongo ya tukumi bale na misato.
Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know he shall rise again in the resurrection at the last day.
Yesu alobaki na ye, ndeko na yo ya mobali akosekwa. Malata alobaki na ye, na yebi. Akosekwa na lisekwa na mokolo ya suka.
Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Yesu alobaki na ye, ngai nazali lisekwa pe bomoi. Ye oyo akondimela ngai, ata akufi, akozonga na bomoi. Pe moto nyonso oyo azali na bomoi pe andimeli ngai akokufa mokolo moko te. Yo ndimi yango?
She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, that should come into the world.
Alobaki na ye, Iyo, kolo nandimete yo ozali Kristo, mwana na Nzambe, oyo asengelaki koya na mokili.
And for our text, I wish to use these three words. Believest thou this?
Pelo kola moto ya liteya, na sepeli kosale la maloba misato oyo. Yo ndimi yango?
I read a story some time ago. I think it was a fiction story. And most all ministers, I guess, have read Dr. Ingram's book of the Prince of the House of David. It's a great book. I think it's absolutely out of print. I'd like to have it in print so I could put it among the people.
Natanga kili solo moko eleki tango moke. Nakanisi ete zali likambo oyo esale mate. Pepe ne nabate nyonso nabanzi basila kotanga buku ya Dr. Ingraham ya mwana mokonzi ya ndako ya David. Ezali buku moko kitoko, ezali nakanisi ete esale makalisusu te. Nakosepela esale malisusu, pona koka kolakisa yango na bato.
And in there I was reading a little article on this Lazarus and upon Jesus and Mary and Martha, that the sisters of Lazarus.
Pekati na yango nazalaki kotanga likambo moko ya moke na tina na Lazalo na tina na Yesu, na Maria, na Malata, oyo bazalaki bandeko basi ya Lazalo.
And I was reading in there that where Jesus lived, I believe, with Martha and Mary. They were both lovely Hebrew girls.
Pekati na yango, nazalaki kotanga esika Yesu azalaki kofanda, na kanisi elongo na Malata na Maria, bango mibale bazalaki bilenge basi kitoko ya baebele.
And Lazarus was learning or training to be a scribe at the temple, making letters of the law for the priest.
Pe Lazalo azalaki koyekola to kotanga mpona kokoma mokomeli na tempelo, mpona kokoma maloba ya mibeko mpona ba nganga Nzambe.
And Jesus had great fellowship, especially with Lazarus. And we read in the book that where he did come to their home and
Pe Yesu azalaki na boyoka ni makasi, koleka mingi na Lazalo, tango totanga kana buku, ete ezalaki esika ayaki penza na ndako na bango.
Martha was a little dilatory about listening to his words, but she had to get the dinner ready and set the table, but Mary sat at his feet, and Jesus said that Mary has chosen the better things.
Malata azalaki na mwa bolembu ya koyoka maloba na ye, kasi azalaki kolengela bilei pe kubongisa mesa, kasi Maria afandaki na makolo na ye. Pe Yesu alobaki yete Maria aponaki makambo ya malamu koleka.
And then we were told that Lazarus was the one that brought Jesus to John in the story of Dr. Ingram's books and on the Prince of the House of David.
Nasima, bayebisaki biso ete Lazaro azalaki moto oyo amemaki Yesu na Yohane. Na lisolo ya babuku ya Dr. Ingram pe ya mwana mukonzi ya ndako ya Dawidi.
However, that might not have been true. I do not know. But just for the background of it, but he was supposed to have been living with them.
Ata bongo ekoki na yango kozala solo te na yebite, kasi ezali mpo na kotia moboko na likambo yango. Kasi esengelaki kozala ete azalaki kofanda elongo na bango.
Now we've been learning this last week, that Jesus said in St. John 5:19, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and the Son worketh hitherto. See, what He sees the Father doing.
Sikawa tokoyekola likambo oyo mikoleko ya ezalinde na poso eleki ete Yesu alobaki na Santu Yohane mitano zomi na libwa, ngai mwana akoki kosala likambo ye moko te, kasi bobele yango eponi ye tata kosala. Mwana akosalaka yango lokola. Tata azali kosala mosala, mwana pe azali kosala. Bomoni, yango emoni ye tata kosala.
So to make this really the right story, the Father God must have spoke to His Son Jesus and said, your friend Lazarus is going to die, but it's going to be for the good. So you leave the home.
Na bongo pona kokomisa yango penza lisolo ya solo esengelaki ete tata Nzambe ayebisa mwana na ye Yesu koloba ete moninga na yo ya Lazaro akokufa, kasi ekozala pona bolamu na bongo yo bima na ndako.
Go away, cause it'll be asking you to pray for him and make him well, and I don't want you to do that. If you watch the story as we go along, you'll see it heaps up to that very truth of that.
Kende mosika, po bakosenga yo ete obonde la pona ye, to obikisa ye, pepe na lingi te ete osala yango. Soki bolandi lisolo yango malamu ndenge tozali kokoba, bokomona yango komata moke moke kino na bosolo ya likambo yango penza.
So Jesus, just without any warning or anything, walked away from the house and went somewhere else, didn't return that night. And he went to some other cities. And as soon as Jesus left the home, then trouble set in.
Na bongo zanga kokebisa bango to likambo nini, Yesu akendeki mosika na ndako, akendeki sika mosusu. Pe azonga kite na pokwa wana, pe akendeki na bingumba mususu. Pe bobele tango Yesu abimaki na ndako yango, na sima mindondo ebandaki.
And when Jesus leaves your home, trouble is on its road. Just remember, when He leaves your home, trouble is on the way.
Pe tango Yesu abimi na ndako na yo, mindondo ezali na nzela, bomi kanisela. Tango abimi na ndako na yo, mindondo ezali na nzela.
When you get social societies and everything operating in your church so perfectly like some great big 16-cylinder Rickenbacker, and you leave Jesus out of it, when Jesus goes from your church, trouble's on the road.
Tango bokoti si makambo ya muziki na makambo nyonso oyo ezali kosalema penza na mangomba na bino, lokola motuka monene penza ya Rickenbacker, ya ba silendre zomi na motoba, pe botiki Yesu libanda na yango, tango Yesu abimi na lingomba na bino, mindondo ezali na nzela.
Yes, sir. When Jesus leaves a denomination that they lay him aside and say, well, now we just don't believe that these things could be just exactly right. You adopt something else, trouble's on its road. Just remember that.
Iyo, monsieur. Tango Yesu abimi na ebongiseli, po bati ye pembeni pe balobi, hey. Sika wabiso tondi makate ete makambo oyo ekoki penza ko zala solo. Pe bozwi eloko mosusu mindondo ezali na nzela. Bobosa na yango te.
Reminds me of a story of the Lord Jesus is found in the book of Luke. You know, when he was just a boy of about 12 years old, his people taken him as the custom was each year up to the feast of Pentecost.
Ekaniseli nga lisolo moko ya nkolo Yesu ezwami na buku ya Luka. Boyebi tango azalaki nano mwana moke ya mibu pene na zomi na mibale, libota na ye bamemaki ye lokole zalaki momesano mubu na mubu, na nteke ya Pentecote.
And while they were in the city of Jerusalem at the feast and having a good time, we find in the Bible that they went 3 days without him.
Pe wana bazalaki na ngumba ya Yerusaleme, na nteke, pe bazalaki kolekisa tango malamu, tomoni na Biblia ete, batambolaki mikolo misato kozanga ye.
And they thought maybe, just took it for granted, that Jesus must have been among some of their kin folks. Now we cannot do that. When they come to go through their kin folks to find out, he wasn't there.
Pe, bakanisa kitango mosusu ete, na bosolo penza, Yesu asengelaki kozala elongo na bandeko na bango mosusu. Sikawa, toko kiko sala bongo te. Suka suka tango bakendeki koluka luka epai na bandeko na bango mosusu. Azalaki kuna te.
And we can't take it for granted just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, and our backgrounds and our forefathers were great believers. We just take it well for granted Jesus is with us. We can't do that. We've got to be in contact with him every day and every minute. Oh, I love that.
Peto koki kolobate na bosolo penza ete poto zali ba Methodiste, Baptiste, Presbyterien, Pentecotiste, pe ba nkoko na ba tata na biso bazalaki bandimi minene, biso pe na bosolo penza Yesu azali elongo na biso. Tokoki kosala bongo te. Tosengeli kozala na bokutani na ye mikolo nyonso pe miniti nyonso. Oh, nasepeli na yango.
I want what God is now. What my parents had, what my forefathers had is wonderful. But what they had is good. I think we're farther up the road.
Na lingi oyo Nzambe azali sikawa. Oyo baboti nanga bazalaki na yango. Oyo bankoko nanga bazalaki na yango ezali malamu mingi. Kasi, oyo bango bazalaki na yango ezali malamu. Na kanisi ete biso tokomi mosika koleka na nzela.
Let's see what he is today. I don't want to look back and see what Mr. Moody did, because we're farther up the road than Mr. Moody. The trouble of the church is we look back and say, well, let's see what Mr. John Wesley said, what some of the others said. That's the reason science is so farther in their field than religion, isn't it?
Totala eloko nini azali lelo. Naboyi kobwaka miso na simapona kotala likambo nini Mr. Moody. Asalaki, poto komi mosika na nzela koleka Mr. Moody. Mabe na mangomba na biso ezaliete, totala kana simape tolobaka. Totala likambo nini Mr. John Wesley. Alobaki, likambo nini bamisusu na bango balobaki. Yango wana zebi, ekomi mosika na makambo na yango koleka basambeli. Na makambo na bango.
Here 300 years ago, a French scientist proved that if you'd go the terrific speed of 35 miles an hour, gravitation would take you off the earth. You think science would refer back to that today? They're going 1,900 miles an hour and still going on.
Awa eleki mibuka mamisato, moto na zebi moko ya France, moto ya zebi, atali saki polele te soki okimi mbangu mingi na kilometri 15 na ndambu na ngonga moko, oko pumbwa likolo kotika mabele na se. Bokani siete bato na zebi bakoki lisusu kolobela yango lelo bakomi kokima mbangu kilometre koto misato na ngonga mokope bazali kokoba kokende.
They're pressing forward, looking forward, but we want to look back and see what Moody said, Sankey said, Finney said, Knox, Calvin, some of those. What they said was all right. That was for the age, but we're going on.
Bazali kokoba kokende liboso, kotala liboso. Kasi biso tolingaka kotala na sima pona kotala makambo nini Moody alobaki, Sankey alobaki, Finney alobaki, Knox, Calvin, bamosusu na baoyo wana. Makambo bango balobaki ezalaki mabete. Ezalaki pona eleko na bango. Kasi biso tozali kokende liboso.
My grandfather rode an ox cart. I'm driving a Ford V8. My son will fly a jet plane. That's where we're moving on. That's what religion ought to be. The coming of the Lord is at hand. The church ought to be moving on into the powers.
Koko nanga azalaki kotambola na likalo ya ngombe. Ngai nazali kokumba motuka Ford V8. Mwana nanga akokumba pepo ya mbangu mingi. Ezali ete tuzali kokende liboso. Basambeli basengelaki kozala bongo. Boyei na nkolo ekomi pene. Lingomba esengelaki kokende liboso na nguya na yango kusikawa.
Science can only climb so far and then it has to drop off. But we got untapped sources that's never been touched of the power unlimited of God that we ought to be moving into.
Zebi ekoki komata kino na mosanda moko boye na sima esengeli kokweya. Kasi biso tozali na maziba oyo basaleli naino te, oyo basimba naino te. Yanguya na nzambe oyo ezanga ndelo, oyo tosengeli komikotisa na kati.
We are living a million miles under our privilege tonight. A privilege of Christians to be enjoying. I feel ashamed of myself when I look out here and see the institutions and the sickness and the troubles that's going on right now.
Tozali kobika na ba milio mosika na se ya litomba na biso na mpokwa ya lelo. Matomba ba kiso basengelaki kobikela. Na miyo kaka soni penza tango na talaka awa pe na monaka bandako ya bato ya maboma na bokono pe mitungisi oyo ezali kosale masikawa.
Our church ought to be walking the street, healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be doing.
Lingomba na biso esengela ki kotambola na balabala kobiki sababeli, koseku sabakufi, kobenga na milimo mabe, kosala bilembo pe bikamwa, kosala ete mokili mobimba eba ete Yesu Kristo azali na bomoi. Yangonde tosengeli kosala sikawa.
Why do you say Mr. Moody never? Mr. Moody wasn't living in this day. That's right. We're living on the coming of the Lord. And we just took it for granted that he was with our kinfolks. But the other day when a challenger challenged Mr. Graham, we found out that he wasn't among our kinfolks.
Eh, Bokoloba. Mr. Moody asalaki atamokete. Mr. Moody abikaki na eleko oyote. Ezali ya solo. Tozali kobika na tango ya boyei na nkolo. Kasi tozwaki yango likambo ya bosolo ete azalaki elongo na bandeko na biso. Kasi mokolo moko, tango motemeli moko, atelemelaki Mr. Graham, tososolaki ete azalaki elongo na bandeko na biso te.
Where did they find him? Where did they find Jesus? Right where they left him. Where did they leave him? At the Feast of Pentecost. Where do we leave Jesus? Where to the church? At the Feast of Pentecost.
Bakuta ki ye wapi? Esika nini? Esika nini bakuta ki Yesu? Bobele esika batika ki ye. Batika ki ye wapi? Nanteke ya Pentecote. Totika ki Yesu wapi? Lingomba etika ki ye wapi? Nanteke ya Pentecote.
When we get away from that old time Pentecostal power and the Feast of Pentecost, we walk away from Jesus. That's exactly right, friend. We are living under our privileges. Yes, sir.
Tango tokei mosika na nguya ya Pentecote, ya lolenge ya kalapenteke ya Pentecote, tokei mosika na Yesu. Ezali penza bongo moninga. Tozali kobika na se ya matomba na biso. Yo, monsieur.
They left him at the Feast of Pentecost, and there's the only place that Methodists, Baptists, Presbyterians, and Pentecostals will ever find him is go back where you left him at.
Batika ki ye na teke ya Pentecost, pe kunande esika moko oyo, ba Methodist, Baptist, Presbyterian, na ba Pentecostis, bako kuta ye. Ezalili kambo ya kozonga esika botika ki ye.
Where is the joy of the Lord? Where is the power of the Lord? The church asks today, what happened to the God of history? He's waiting for his people to call him on the scene.
Esengo ya nkolo ezali wapi? Nguya ya nkolo ezali wapi? Lingomba ezali kotuna lelo. Likambo nini? Likambo nini ya komeli nzambe ya masolo ya kala? Azali kozela ete bato na ye, babenga ye na mosala.
But we can't do it through denominations. We can't do it under psychology. We can't do it under arithmetic, or we can't do it with education.
Kasi, toko kiko sala yango na nzela ya libibongiselite. Toko kiko sala yango na psikolojite. Toko kiko sala yango na arithmetikite. Toko kiko sala yango na mayele ya kelasite.
We separate ourselves, divide ourselves. We are not divided. We are one person indeed in Christ Jesus. We are all one in Christ. And our denominations will never do it. As good as they are, they won't do it. Our education is the greatest hindrance the gospel ever had, is education.
Tozali komikabola. Komikabwana. Tokabwanite. Tozali penza moto moko kati na Kristo Yesu. Biso nyonso tozali moko kati na Kristo. Kasi bibongiseli na biso ekosala yango atamo kete. Ata bazali malamu ndenge nini. Bako sala yangote. Mayele na biso ya kelasi ezali epekiselo monene koleka. Oyo sango malamu ekutana na yango. Mayele ya kelasi.
What we need is not education. We need the power and demonstration of the Holy Ghost back in the church to demonstrate the power. Jesus never said go into all the world and teach.
Eloko tosengeli na yango ezali mayele ya kelasi te. Tosengeli na nguya kotalisama ya molimo mosantu. Kozonga na lingomba pona kotalisa ya nguya. Yesu alobaki ata mokete bokende na mokili mobimba pe bolakisa.
He never said go into all the world. And he said go into all the world and preach the gospel. And the gospel is to demonstrate the power of the Holy Ghost, the resurrection. We're still a million miles short and where we should be. Let us move forward. Let's go back where we left him at the Feast of Pentecost.
Alobaki ata mokete bokene na mokili mobimba pe bosala. Alobaki bokene na mokili mobimba pe bote ya sango malamu. Pe sango malamu ezali kotali sanguya ya molimo mosantu. Lisekwa. Tozali neno na ba milyon na kilometre mosika na esika tosengela kikozala. Toko bako kende liboso. Tozonga na esika oyo. Totika kie na feti ya Pentecote.
Jesus said in John, I believe the 15th chapter, he said, I am the vine, ye are the branches. Well now, if that vine put forth the first branch, and out of that branch wrote a book of Acts, the second branch will make another book of Acts.
Yesu alobaki na Yohane na banzi na mokapo ya zomi na mitano, alobaki, ngai na zali mubimbi, bino bozali bitape, sikawa. Soki mobimbi yango ebimisaki etape ya liboso, pe etape yango ekomaki buku ya misala, etape ya mibale ekokoma buku mosusu ya misala.
The third branch will make another book of Acts. And every branch that comes out of that vine will be the same as the first branch was.
Etape ya misatu ekobota buku mosusu ya misala. Pe etape nyonso oyo ekobimana, mobimbi wana ekozala ndenge etape ya liboso ezalaki.
Now, you can draft, we know that. I've seen a citrus tree with about 8 different kinds of fruit on it. I've seen an orange tree putting grapefruits and lemons and everything else on it, but they were drafted in.
Sikawa, bokoki kobamba etape toyebi yango. Na sila komona nzete ya ndimo na pene na lolenge mwambe ekeseni ya mbuma, na sila komona nzete ya malala kobimisa ba paplemus, ba citron, mbambu mandenge na ndenge, kasi ba bambaki yango kobamba.
That's what's the matter today. We've drafted in our ideas, drafted in our denominations. But if that tree ever puts forth another fruit vine itself, it'll be like the original was at manhood. Hallelujah.
Yangonde likambo esala makalelo. Tosili kobamba makanisi na biso, kobamba bibongiseli na biso, kasi soki nzete yango moko ebimisi mbuma ya mobimbi mosusu ekozala lokola oyo ya ebandeli. Oyo elona maki. Hallelujah.
Oh, church will blend together, but we need the power of the original. We need the Holy Ghost, the power of the resurrection of Jesus Christ. That's what He told us to do.
Oh, mangomba ekosangana, kasi tosengeli na nguya ya ebandeli. Tosengeli na molimo mosantu. Nguya ya lisekwa Yesu Kristo, yangonde likambo, ayebisa kibiso ete, tosala.
I am the vine. Ye are the branches. If a grapevine puts forth a shoot and it comes out with pretty blue grapes, the next vine it brings out will have pretty blue grapes on it.
Ngai nazali mobimbi. Bino bozali bitape. Soki mobimbi ya nzete ya vinyo ebimisi etape, pe eboti bambuma ya vinyo kitoko ya bule, mobimbi ya sima oyo ekobima, ekobota pe bambuma ya vinyo kitoko ya bule.
If the first vine come out and they fell under the impact of the Holy Spirit, and they did great miracles and signs and sealed their testimony to a world, even many of them with their own testimony, with their blood, they sealed their testimony.
Soki mobimbi ya liboso ebimaki, bato basimba maki na nguya ya molimo mosantu, pe basalaki bikamwa pe bilembo ya minene, pe batiaki elembo na litatoli na bango na mokili, ata mingi na bango, na litatoli na bango moko, bango batiaki elembo ya litatoli na bango na makila na bango.
They went through all kinds of perils and everything to bring the gospel. They suffered, they were beaten, they were punished. Must we be carried home to heaven on a fiery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? What do we expect to do? I must fight if I must reign, increase my courage, Lord. Certainly.
Balekaki na makama, pe na makambo ndenge na ndenge pona kote ya sango malamu. Banyokwa maki, babeta maki, bazwaki bitumbu. Biso toke nende na lola, na mbeto ya felele na bopete, tango oyo bamosusu babundaki pona kozwambano. Pe bananaki na mbu na makila, eloko nini esengeli na biso kosala? Na sengeli kobunda soki na sengeli kokonza. Bakisela ngai mpiko nkolo. Ya solo penza.
We don't need a new denomination. We don't need a new church building. What we need today is an old time backwoods sky blue sin killing Pentecostal revival that was born at Pentecost and back into the church again. The power of the Holy Ghost again to bring Jesus on the scene.
Tozali na tina ya ebongiseli ya sikate. Tozali na tina ya kotonga lingomba ya sikate. Eloko tosengeli na yango lelo ezali kozonga na kolamuka ya Pentecôte ya kala. Oye bomaka masumu, pe efungolaka nzela ya lola. Yango nde ebandaki na Pentecôte pe ezongi na lingomba. Nguya ya molimo mosantu, lisusu. Pona kokotisa Yesu na mosala.
The God of history always rises on the scene in a crucial moment. We need it. That's what's the matter of the church today. We're getting too far back. We're falling into the fashions of the world. And gradually, year by year, it begins to die a little and wither away.
Nzambe ya masolo, tango nyoso, akotaka na musala na tango ya mpasi, tosengeli na yango. Yango nde likambo ya mangomba na biso lelo. Tozali kozonga sima mingi koleka. Tozali kokwea na mimesano ya mokili. Moke moke, mobu na mobu, ebandiko kufa moke moke pe kolimwa.
It's pruning time pretty soon. God will cut it back as sure as I'm standing this pulpit. God will cut her back to make her bear fruit. He'll cut the works of the world out of it one of these days. Such a disgrace the way the church is carried on under the name of religion.
Tango ya kukata bitape ya nzete ekomi pene. Nzambe ya kukata yango na tembete ndenge na telemi na etelo oyo. Nzambe akukata yango pona kubimisa mbuma na yango. Akolongola misala na yango ya mokili moko na mikolo oyo. Ezali penza soni lolenge lingomba ezali kosala makambo na kombo ya basambeli.
And we find out when Jesus left, death set in. When Jesus leaves our church, the power of the Holy Spirit leaves our church, it begins to dwindle and die. And after a while, there's nothing more to it. Now, when Jesus left, death set in. Oh, what a sad time it was.
Peto moni, tangu Yesu abimaki liwa ekotaki. Tangu Yesu atiki lo sambo na biso, nguya ya molimo mosantu ekotika lo sambo na biso. Eko banda kotika pe eko kufa. Pe si manatango moke, eko zalali susu atana eloko mokote. Sikawa tango Yesu abimaki, liwa ekotaki. Oh, ekomaki penza tango moko ya mawa.
And notice, they wandered around and they sent for Jesus, but he didn't come. They sent for him again and he didn't come, but he knew what he was going to do.
Pe botala, bamituna ki mituna, pe babengi saki Yesu, kasi ayakite. Babengi saki ye lisusu, pe ayakite. Kasi ayeba kili kambonini akosala.
He knows tonight what he's going to do. It's not lost with him. He knows exactly what he's fixing to do. He's going to raise a people up just as certain as I'm standing this pulpit. He'll raise a people for his name's sake. Now the Gentile generation, he'll do it.
Nampokwa oyo ayebi likambonini akosala. Epa inaye makambwe bebite. Ayebi penza likambonini alingi kosala. Ako tele misalibota moko na bosolo penza. Ndenge na tele mina etelo oyobo. Ako tele misalibota moko pona kombo na ye. Na kati nekeke ya bato ya mabota. Ako sala yango.
The Jews' time's right at hand now. And the Gentiles are ending out because they just went on out. They're rejecting Christ. They're rejecting their signs. They're rejecting everything that's called godly and branded as some kind of telepathy or devil power. And do it.
Eleko ya bayuda ekomi pene sikawa. Pe oyo ya mabota ebandiko koma na suka. Po bazaliko koba ko bimalanzela. Bazaliko boya Kristo. Bazaliko boya bilembo na bango. Bazaliko boya nyonso oyo benga mi bosantu. Pe bazaliko benga yango makambo ya soloka tongu ya ya milimo mabe pe kosala.
They're blaspheming the Holy Ghost and sealing themselves away from God. And God will take that minority after a while and raise it up into a powerful church and then turn the spirit to the Jews and take the Gentile church home. Exactly right. She's in the making now. Well, we're at the end time nearly.
Bazaliko tuka molimo mosantu pe komitia elembo mosika na nzambe. Penzambe akozwa etonga moke wana, sima na tango moke, pe akokomisa yango lingomba ya nguya na sima akotinda molimo na bayuda. Pe akome malingomba ya mabota na ndaku. Ya solo penza. Azaliko sale masikawa. O boye tokomi penza pene na tango na suka.
Jesus, he knew and after a while he said, our friend Lazarus sleepeth. While the disciples thought he was taking a little rest. He said, well, if he's sleeping, he's doing very well.
Yesu ayebaki. Pe si manatango moke alobaki. Moninga na biso Lazalo alali pongi. Eh, bayeko libakanisa kiete alingaki kopema mwa moke balobaki. Eh, soki alali pongi, akoyoka malamu.
Well, he said in his their words so that they would understand, said, he's dead, and for your sake, I'm glad I wasn't there. See, for your sake, I'm glad I wasn't there because they've been asking to heal him.
Eh, alobaki na ndenge na ye. Na elobeli na bango po basosola alobaki. Asili kokufa. Pe po na bino, na sepeli ete, na zalaki kunate. Bomoni, po na bino, na sepeli ete, na zalaki kunate. Pamba te, balingaki kosenga ye po na kobikisa ye.
But he knew he couldn't do it because the vision was yet, after those 4 days, he knew that was the time the Father told him. How beautifully set the grave. Father, I thank these I've already heard, but I just say it for these that stands by. He already knew what he was going to do. He said, I'll go waking.
Kasi ayeba kiete, akukaki kosala yangote. Po emono neli ezalaki na ino, simana mikolomine wana, ayeba kiete ezalaki ntango oyo tata ayebisaki ye. Ezali penza kitoko kuna na kunda alobaki. Tata, natondi yo usiliko yoka. Kasi nazali koloba yango po na ba oyo bazali awa. Bomoni, asila kiko yeba likambo nini akosala. alubaki na kokende kola musai.
Now I can imagine that little home was really broken up. The breadwinner gone, sadness. Oh, it's wonderful when you got a sad home or a sad heart, and then Jesus appears all at once, isn't it?
Sikawa na kokiko kanisa ndenge mwa libota yango ezokisa maki penza na motema. Likonzi andako esili kokende, mawa. Oh, ezali penza malamu tango ozali na ndako ya mawa, to motema ya mawa, na sima Yesu ayemba la moko. Boyete?
I can imagine seeing Martha, a beautiful little woman with a black veil over her face, and little Mary and them holding one another saying, what will we do? Papa and Mama's gone and our precious brother.
Na kokiko kanisa komona malata elenge mwasi kitoko na ezipelo ya moindo na elongi na ye, pele ki na ye Maria na ba mosusu basimbami bazali koloba. Toko sala nini? Papa na mama bakende, pende komolingami na biso ya mobali.
Now we have left the church and we're excommunicated from them and come out to follow Jesus of Nazareth and he's pulled away and left us somewhere.
Sikawa, tosila kubimwa na lingomba, basila kubenga na biso na losambo. Peto bimapo na kolanda Yesu ya Nazarete. Akei na ye pe atiki biso esika moko bui.
I can hear a critic come by and say, hey, where's that divine healer, that prophet of Galilee? Where's he at now? See, when it really comes the time for him to do something, he's gone. There it is.
Na kokiko yoka moto na kotonga moko koya pe koloba. Hey, wapi mobiki sinzoto ya bonzambe wana? Mosakoli yango ya Galilai, azali wapi sikawa, bomoni? Wana tango ya kosala penza likambwe koki, akimi, ezali penza yango.
See, God just loves to do that, just to let people show what they are. Just trying them to see what they really are. He gives them a blessing, he appears, shows himself, introduces himself to the people, just to see what kind of a reaction they'll take, just to see what they'll do about it.
Bomoni, nzamba lingaka penza kosala bongo, kotika bato. Bobele kotika bato kolakisa eloko nini bazali. Iyo, komeka bango pona komona eloko nini bazali penza. Apesa kabango lipamboli. Amimoni saka, amilakisaka, amitalisaka na bango pona komona lolenge nini bakosala, pona komona likambo nini bakosala pona yango.
Now, we find that after a few days, 4 days, poor Lazarus was dead. They buried him. Second day, third day, fourth day. Now anyone knows corruption sets in after 3 days. The nose falls in on the face first.
Sikawa, tomoni lisusu sima na mwa mikolo, mikolo mine sima Lazaro kukufa, bakundakiye. Mokolo ya mibale, mokolo ya misato, mokolo ya mine. Sikawa moto nyonso ayebi ete kopola ebanda kasima ya mikolo misatu. Zolonde ezindaka liboso na elongi.
And then corruption sets in. The skin worms begins to eat the body. They laid him in the ground, put a big rock over the top of the cave where they had him. And every once in a while the young girls would go out and kneel down at the grave and cry.
Boyende kopola ebandaka. Kusuya loposo ebandaka kolia nzoto. Bakunda kiye na mabele. Batiaki libanga monene likolo ya libulu oyo batiaki ye. Pe mbala na mbala, bilenge basi bazalaki kokende kofukama, pembeni na kunda pona kolela.
After a while, the news got around. Jesus has come. We seen him moving into the city. Oh, that little Martha, that had been so seemingly so dilatory about it, she proved then what she was made out of. Here she comes. She's coming on her road then, run out seeking.
Pesi manatango muke, sangwe panzana ki. Yesu ayei. Tomoni ye kokota na ngumba. Oh, elenge malata wana. Oyo azalaki penza. Na komona na miso na bolembu penza pona likambo yango. Atalisaki na tango wana eloko nini ezalaki kati na ye. Ye wana na nzela. Azali sikawa koya na nzela. Abimaki pona kotala na miso.
I can hear some of them along the road say, well, I guess you're satisfied now that your religion was false. She just ignored him and went on. Passed right on by all the critics. She went down till she seen him, maybe sitting down at the street corner.
Na kokiko yoka bato mosusu na nzela koloba. Eh, na banzi ete bosepeli penza sikawa, ete losambo na bino ezali ya lokuta. atalaki ata bango te pe akendeki liboso akobaki koleka pembeni na batongi nyonso. Atambolaki kino amonaki ye. Tango mosusu afandaki na litumu ya balabala.
Now it's seemingly she might have had a right to upbraid him and speak evil to him. Why she didn't run and say, looky here you, you're supposed to be a prophet, a man of God.
Sikawa, na komona na miso, asengelaki, akokaki kozala na ningisa ya kopamela ye pe ya kolobela ye mabe. Akendeki mbangu te pona koloba, tala awa, yo sengelaki kozala musakoli, moto na nzambe.
Why didn't you come when we called you? While we're the life and stock of the town now, we come out of our church to follow you. Seemed like she had a right. But you know, just like I preached on the lamb and dove, if we're a lamb forfeits every right he's got.
Pona nini oyakite tango tobengaki yo? Sikawa engoma mobimba ekomi kotiola biso. Tobimaki na lingomba na biso pona kolanda yo. Emonanaki lokola azalaki na ndingisa yango. Kasi boyebi, ezali ndenge na teyaki likolo na mwana mpate na ebenga. Soki tozali mwana mpate andimaka kozanga makoki nyonso azali na yango.
It's exactly right. He ain't got nothing but wool, so he has to forfeit that. And you forfeit every right that you've got to serve God. That's exactly right.
Ezali ya solo penza. Azalaka bobele na kunza. Na bongo asengelaka kondima kozanga yango. Yope ndima kozanga makoki nyonso oyo ozali na yango pona kosalela nzambe. Ezali penza ya solo.
I was getting there at the women about the way they're wearing these little old clothes, you know, and they said, well, we're Americans, we can do what we want to. I said, that's exactly right. But if you're a lamb, you'll forfeit your rights. Smoking cigarettes and carrying on like that, that's the worst thing a woman ever done. It's exactly right.
Nazali kobela basi na tina na lolenge bazalaki kolata bilamba mike mike wana. Boyebi, pe balobaki. Tozali bana mboka Amerika. Tokoki kosala makambo tolingi. Nalobaki, ezali solo penza. Kasi soki ozali mwana pate, okondima kubungisa makoki na yo. Komela makaya pe kosala makambo ya ndenge wana, yango nde likambo mabe koleka oyo mwasi akoki kosala. Ezali solo penza.
A lady said to me not long ago, talking to me, she said, but Brother Branham, they don't make no other kind of clothes. I said, but they still make sewing machines and sell goods. There's no excuse for it at all. Exactly right.
Mwasi moko alobaki nangai, kala mingi te, azalaki kosolananga alobaki. Kasindeko Branham, bazali kosona mbilamba ya lolenge mosusu te? Nalobaki. Kasi bazali na ino kosala masini ya kosona bilamba pe koteka biloko. Okoiko milongisa ata mokete pona yango. Ezali solo penza.
Remember, someday you may be pure here to your husband, but you'll answer for adultery for it. This is certain, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.
Bomi kanisela. Mokolo moko okoki kozala peto awa pona mobali na yo, kasi okosamba pona ekobo pona yango. Na tembete ata mokete. Moto nyonso oyo akotala mwasi pona kolula ye, asili kosala na ye ekobo na motema.
What's the matter with the Pentecostal women today is what I'm wondering. How you have got away from the old hewing line, how your mothers used to wear long hair, and today the Pentecost women paint up like a bunch of Mardi Gras and cut their hair and wear the little short clothes like that.
Likambo nini komeli basi ya bapantekotis lelo, yango nde likambo nazali komituna. Ndenge bopengwi mosika na molongo ya kala. Ndenge bomama na bino bazalaka na suki milai, kasi lelo basi ya bapantekotis bakomi kopakola lokola bato na teke liboso ya kokila ya pasika. Pe bakomi kokata suki na bango, pe kolata mwa bilamba ya mikuse ndenge wana.
Just like the rest of the week, get out and mow the yard in the afternoon when man's coming by. Do you realize, woman, that you're going to have to answer for committing adultery with that man?
Lokola ba mosusu basalaka kobima libanda pona kokata matiti ya sima ya nzanga, tango mibali bazali koleka na nzela. Ozali kososola yo mwasi, ete okosamba po ozali kosala ekobo na mibali yango.
You present yourself to him for that purpose. It's an evil spirit on the church and the people, and they don't know it. Blind, they don't know it.
Yo moto omitalisi liboso na bango pona tina wana. Ezali molimo mabe likolo na lingomba pe na bato. Kasi boyebi yango te. Bokufi miso pe boyebi yango te. Ezali solo.
Maybe you might say, I haven't got a right to say that as an evangelist. Well, I have to follow the leading of the Holy Spirit. That's all I can say. You know, if I meet your judgment, then I won't have to have your blood on my hands.
Tango mosusu bokoki koloba ete nazali na ndingisa ya koloba yango te lokola mopalanganisi sango malamu. Eh. Na nasengeli kolanda bokambami ya molimo mosantu. Yango nde nyonso nakoki koloba. Bino, soki nakutele na bino, nakosambisama, na bongo, nakozala na makila na bino na maboko na ngai te.
Get away from every bit of the ground that looks like Satan. Get away from it. Get come. I don't care how many television stars you're not. You're a television star. You're a daughter of God.
Bokende musika na makambo nyonso oyo ezali komona na lokola ya Satana. Bozala musika na yango. Boka bwana na yango. Ata bozali ba vedette ya television boni etali ngai te. Bozali awa te po na kozala vedette ya television. Ozali mwana mwasi ya Nzambe.
Preaching the pastor's church the other morning about an old slave. Time they're selling slaves long ago. And they used to come by and buy them on the auction.
Na tongo moko na teyaki na losambo ya mokenge limoko likolo ya mobange mombo moko. Tango bazalaka koteka baombo. Ele kitango mulai. Pe bazalaki koya kosomba bango na moto oya kupesa mbongo mingi.
And the people were weeping, crying because their homeland, they never go back no more. And they had to whip them. And they'd buy them just like you'd buy an automobile. Just for anything, the prices, and selling them human beings.
Pe bato bazalaki kuna, bazalaki kolela, koganga, pona mboka na bango bako zonga lisusu kuna te. Pe basengelaki kobeta bango fimbo. Pe bazalaki kosomba bango lokola basombaka motuka, na eloko nyonso. Na talo ndenge na ndenge. Pe bazalaki koteka bato yango.
And one day, a buyer come by a broker to a big foundation, a big plantation rather, and he said, "How many slaves you got for sale?" I said, "Well, I got some to swap."
Pe mokolo moko, musombi moko ayaki, musombi baombo na fonda, na elanga moko monene nde. Pe alobaki, bozali na baombo boni ya koteka. Alobaki, eh, tozali na baoya kosombi tinya.
They try to get him big, take them mothers. Fathers, if the woman he had married was a little weakly woman, take these big healthy men and breed them like horses and animals. Never was right. God made man. Man made slaves. Not right to begin with. Never. God don't intend any man to be a slave. No, sir. And no, watch what's taking place.
Bazalaki koluka kweisa bango minene. Kozoba mama wana. Batata. Soki mwasi ye, asilaki kobala, azalaki mwasi. Ya mwanzo tomoke, bakozwa mibali oyo ya mbinga, penzoto, kolongonu, pona kosangisa bango na lokola mapunda na banyama. Ezalaki malamu ata mokete, Nzambe asalaki moto, moto asalaki baombo. Ezali malamu te longwa ebandeli, ata mokete. Ezalaki ata mokete pona Nzambe ete moto azala moombo. Te, monsieur, pete, botala likambonini esalamaki.
Then in the midst of all that, this fellow said, "Well, I'd like to buy some." He noticed one young fellow there, they didn't have to whip him. His chin was up, head up, just like a real gentleman walking around.
Bongo kati na makambo nyoso wana, moto yango alobaki. Eh. Nazali kosomba bamosusu na bango. Amona ki elenge mobali moko kuna. Bazalaki na tine ya kobeta ye fimbo te. Atombola kimbanga, moto na ye, lokola moto ya lokumu penza. Azalaki kotambola zinga zinga.
And that broker said, "I'd like to buy him." He said, "But he's not for sale." He said, "Well, why?" Said, "Is he the boss?" He said, "He's a slave." Well, said, "Why? Do you feed him better than you do the rest of them?" He said, "No, he eats out there in the galley with the rest of them. He's a slave."
Pe mosombi baombo yango alobaki. Nalingi kosomba ye, alobaki, kasi ye azali ya koteka te. Alobaki, eh, pona nini? Alobaki, azali mokonzi? Alobaki, te, azali mombo. Alobaki, pona nini, bole isaka ye malamu koleka ba mosusu? Alobaki, te, aliaka kuna na makusa ilongo na ba mosusu, azali mombo.
So what makes him so much different in the rest of them? And the boss said, I wondered that myself for a long time, but one day I found out. Over in the homeland, his father is a king of the tribe. And though he's an alien away from home, he still knows he's a king's son, and he conducts himself like one.
Alobaki, eloko nini ezali koke senisa ye mingi boye na ba misusu. Pe moteki mokonzi yango alobaki. Ngai moko pe na mituna ki motuna yango tango molai. Kasi mokolo moko na sosolaki. Kuna na ekolo na bango, tata na ye azali mokonzi ya mboka. Pe ata azali mopaya, mosika na mboka yango, abosani te ete azali mwana ya mokonzi. Pe azali komikamba se bongo.
If an African native could realize that his father is a king, and over here an alien in a strange land can still know that across the sea he's a king's son, how are women and men conduct themselves when you're sons and daughters of God? Act like it! Certainly conduct yourself, clean up yourselves, and act like sons and daughters of God. I wonder what a condition.
Soki yango, soki mwana mboka ya Afrika akoki kososo laete, tata na ye azali mokonzi. Pe awa mopaya, na mboka mopaya, akoki kobosa na te ete kuna na ngambo ya mayambu, azali mwana ya mokonzi. Ndenge nini basi, na mibali, basengeli komikamba. Tango oyo bazali bana mibali pe bana basi ya Nzambe. Bobika bobele bongo. Ya solo penza. Bomikamba malamu. Bomipetola. Pe bobika lokola bana mibali pe bana basi ya Nzambe. Koka mwate. Ezali lolenge ya bongo.
Here we are. Oh, little Martha come running out. She looked like she had a way to have said something against him. Why didn't you come to my brother? Look what we've done for you, and you let us down.
Tokomi wana, oh, elenge malata. Ayaki na lombangu, azalaki komona na lokola, azalaki na nzela ya kolobali kambo moko, pona kotele melaye. Pona nini oyaki kotala ndeko nangaite? Tala makambo tosila kosala pona yo, kasi obwaki sibiso.
What if she had said that, the story never would have finished the way it did. Master, it's the way you approach a divine gift of God. If God sends a gift, you've got to approach it right if you ever expect to get anything from it. You've got to approach it right. And Martha knew that.
Soki alobaka bongo, lisolo yango elingaki kosuka ata mokete ndenge esuka kite. Temese. Ezali likambo ya lolenge ozali kobele maliboso na likabo ya Nzambe. Oyo ya Nzambe. Soki Nzambe atindi likabo, osengeli kobele maliboso na yango na lolenge esengeli. Soki olingi penza kozwa eloko moko na yango, osengeli kobele mana yango na lolenge esengeli pe malata ayebaki yango.
She'd probably read about the Shunammite woman and her baby, and if that Shunammite woman knew that God was in Elijah, how much more was he in Jesus?
Tango mosusu atangaka lisolo ya mwasi mosuneme na bebe na ye. Pe ye, soki mwasi mosuneme wana ayebaki ete Nzambe azalaki kati na Elia, koleka mingi boni azalaki kati na Yesu.
Sure, so she went up with the right approach. She ran up and fell down at his feet. I like that! Fell down at his feet and said, Lord, that's his right title. That's what he was. He was her Lord. Lord, if thou would have been here, my brother would not have died.
Nabongo, abele maki na lolenge sengeli. Akendaki lombangu pe akweyaki na seya makolo na ye. Na sepelaka na yango. Akweyaki na seya makolo na ye pe alobaki kolo. Wanande ebyanga melin na ye penza. Yangonde oyo azalaki. Azalaki kolo na ye. Kolo. Soki ozalaki awa. Nde konangai alingaki kukufate.
Oh, my. Oh, I could just imagine seeing his great heart as he looked at that beautiful woman, the tears running down her cheeks, said, Lord, if you'd have been here, my brother would not have died.
Oh, la la. Oh, na kukiko kanisa komona motema monene na ye. Tango atala kimwasi kitoko wana, piso likotanga na matama na ye alobaki. Kolo, so kio zala kiawa, ndeko nanga alinga kiko kufate.
Watch what she said. But even now, Lord, though he's dead, though the skin worms is crawling through his body, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you.
Botala likambonini alobaki. Kasi ata sikawa, kolo. Ata asiliko kufa. Ata nkusu ya loposo ezaliko tambola na nzoto na ye. Ata sikawa, kolo. Likambo nyoso kosenga na nzambe, nzambe ya kupesa yo yangu.
Oh, that's the secret! You might say, I've seen through every hospital, the doctor says I'm going to die, but even now, Lord, I'm all crippled up with arthritis, I can't move, but even now, Lord.
Oh, yangonde sekele, oko kikoloba, nasiliko tambola na balopitalo nyoso, monganga lobiete na kokufa, kasi atasikawa, kolo, na komi penza ebosono pona mingai, na kokiko ninganate, kasi atasikawa, kolo.
That little baby had a water head that big around last night. There's nothing he can do. It spread on out and burst his little head and die. But even now, Lord, he's still the same God. He's still the same Lord. Even now, Lord. And he's sitting at the right hand of God Almighty, making intercessions upon the things that we claim that he's done for us.
Bebe mokewana azalaki na mbokono ya mai na moto. Moto na ye ekoma ki monele boye. Lobi na mpokwa. Eloko moko okoki kosala ezalite. Elingaki kokoba koya monene kino kopanza mwa moto na ye pe akufi. Kasi atasi kawa kolo. Azali bobele nzambe yango moko. Azali bobele nkolo yango moko. Atasi kawa nkolo. Pe afandi na loboko ya mobali ya nzambe. Na nguya nyonso pona kolobela makambo oyo biso to tato laka ete asila kosala pona biso.
Now I really feel religious. Sure do. You go call me a holy roller anyhow, so you might as well get started and get it over with. So, yes sir, even now Lord, whatever you ask God, God will do it.
Sikawa, na komi komi yoka penza mosambeli ya solo penza. Boko bengangai motutuki ata bongo boye ekozala malamu ete bobanda pe bosilisa na yango na bongo iyo monsieur atasika wankolo eloko nyonso okosenga na nzambe nzambe akosala yango.
Ask the Father anything in my name, I'll do it, Jesus said. Even now, Lord, whatever you ask, God will give it to you. Oh, that must have turned in his great heart.
Bosenga eloko nyonso na tata na kombo na ngai na kosala yango. Yesu alobaki yango. Atasika wankolo. Eloko nyonso kosenga nzambe. Akopesa yo yango. Oh, likambo yango ekota kipenza na bozindo ya motema monene na ye.
He said, thy brother shall live again. She said, yea, Lord. He'll live. He was a good boy. He'll come forth in the general resurrection at the last day. Them Jews believed in the general resurrection. He'll come forth in the resurrection of the last days.
Alobaki, ndeko na yo akosekwa. Alobaki, iyo nkolo. Akosekwa, azalaki mwana malamu. Akosekwa na lisekwa ya bato nyonso na mokolo ya suka. Bayuda yango bazalaki kondima lisekwa ya bato nyonso. Akosekwa na lisekwa ya mikolo ya suka.
Look at him, he pulled his little self together. He said, I am the resurrection life. Oh my, there never was a man can say that before. There never will be one afterwards can say it. He's the only one that can say it. I am the resurrection and life, saith the Lord.
Botala ye, amisembola kinzoto, alobaki. Na zali lisekwa pebo moi. Oh la la, ata moto moko te akokaki koloba likambo yango liboso. Ata moto moko te na sima akokaki koloba yango, bobele ye moko nde akoki koloba yango. Nazali lisekwa pe bomoi. Kolo alobi.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, yea, Lord. Oh, she knows something's fixed to happen. Has to be.
Ye oya kondimelanga ata akufi akozonga na bomoi. Pe moto nyonso oyo azali na bomoi pe andimelinga akokufa ata mokete. Yo ndimi yango? Alobaki, iyo nkolo. Oh, ayebaki ete likambo moko elingaki kosalema. Esengeli kosalema.
When faith from an honest heart meets God, them cogs just comes together like that, something has to take place. I challenge this audience tonight in the name of Jesus Christ. Let your faith connect with God like that. In a few minutes, we'll have another Pentecost.
Tango kondima euti na motema ya sembo ekutani na Nzambe, biteni ya esalelo mosala ekosangana boye. Likambo moko esengeli kosalema. Na beti mondengeli boso na yanganelo oyo, na pokwa oyo, na kombo na Yesu Kristo, tika ete kondima na bino esangana na Nzambe ndenge wana sima na miniti moke, toko zala na Pentecote mosusu.
There will be such a revival break in this town, there wouldn't be enough cops in the country to keep them down. That's right. There will be a real revival.
Eko zala na kolamuka moko monene na engumba oyo kino ba policier ya ekolo oyo bako zala moke pona kofandisa bango kimia. Ezali solo. Eko zala kolamuka ya solo solo.
Even now, Lord. Well, Lord, we've done call off in this, we did this and did that. I don't care what you've done. Even now, Lord, he's waiting for you to call on him. Eve, believe us now this? Sure. Esther, even now, whatever you ask him.
Ah, tasika wankolo. Eh, nkolo. Tosili kokangama na likambo oyo. Tosalaki likambo boyepe, tosalaki oyo kuna. Likambo bo salaki etalinga ite. A tasika wankolo. Azali kozela bino ete bobele la ye. Ye, ondimi yango? Na tembete, iyo mesye. A tasika wa, eloko nyonso boko senga ye.
Where have you laid him? Now he goes down to the grave. He was man enough to cry. He was God enough to raise the dead.
Boti ye wapi? Sikawa, akeina nkunda. Azalaki penza moto po alelaki. Azalaki penza nzambe po asekusaki mokufi.
Here some time ago, a woman that belongs to a certain group of people. I never make it a habit to make it about denominations. But this woman, they do not believe that Jesus was divine. They said he was just a prophet.
Awa kalamingite mwasi moko oyo azalaki moto ya etonga moko boye. Na komisaka yango momesano ata mokete. Kosala yango, natina na bibongiseli. Kasi mwasi oyo, bango bandimaka tete Yesu azalaki Nzambe. Balobaka ete azalaki bobele mosakoli.
Now he was, if he is just a prophet, we're all in sin. He was either God, nothing less than God, or the biggest deceiver the world ever had. That's right. He was more than a man.
Sikawa, azalaki. Soki azalaki bobele mosakoli, biso nyonso tozali kati na lisumu. To azalaki Nzambe eloko mosusu te na se na Nzambe, to azalaki mopengwisi monene koleka nyonso oyo mokili esila kozwa. Ezali solo. Azalaki koleka penza moto.
She said he wasn't divine. There's so much of that in the social gospel today, trying to make Jesus Christ a prophet. Why, he was a God of the prophets. Sure he was.
Ye alobaki. Azalaki Nzambe te. Makambo ya ndenge wana etondi na sango malamu ya bomengolelo. Bazali koluka kukomisa Yesu Kristo mosakoli. Azalaki Nzambe ya basakoli. Azalaki penza yango.
She said, I'll prove it to you by your Bible. He was just a man. I said, you do it. And she said, when he went to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. He had to be mortal or he couldn't weep.
Alobaki, nakotali sayo yango polele na Biblia na yo azalaki bobele moto. Na lobaki, sala yangu. Pe alobaki, tangu akendeki na kunda ya Lazalo, Biblia elobi alelaki. Asengelaki kozala moto, akufa kato, akokaki kolela te.
I said, lady, is that your scripture? I don't mean to be sacrilegious here to say this, but I'll tell you what I told her. She said, that's it. I said, that statement is weaker than the broth made out of the shadow of a chicken that starved to death. I said, well, you haven't got one thing to stand on.
Nalobaki, madame, yangonde likominayo. Naboyi kozala moto ya kozanga limemia awa pona koloba likambo oyo. Kasi nako yebisa bino likambo na yebisa kiye. Alobaki ezali yango. Nalobaki. Maloba yango ezangi penza makasi lokola supu ya elili ya soso ekufi na nzala. Nalobaki. Hey, ozali atana eloko moko te pona kotelema likolo na yango.
She said, why he wept, that showed he was mortal. I said he was both mortal and immortal. He was God in flesh. She said, oh, nonsense.
Alobaki, alelaki, etalisaki ete azalaki moto akufaka. Nalobaki, azalaki mbala moko moto akufaka pe moto akufaka te. Azalaki nzambe kati na nzoto. Alobaki, oh, bolema.
I said he went to the grave weeping, that's true enough. But when he straightened his little self up, the Bible said there wasn't much to look upon him. No beauty we should desire him. But when he threw them little shoulders back and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days and rotten in the grave. He came forth. That was more than a man. Show me the man can do it.
Nalobaki, azalaki kolela tango akendeki na kunda. Ezali penza solo. Kasi tango amisembola kinzoto mwamoke. Biblia elobi azalaki penza na eloko ya kubenga bokebi likolo na yete. Azalaki na kitoko tete totala epai na ye. Kasi tango azongisa kimwa mapeka yango sima pe alobaki. Lazalo, bima. Pe moto oyo asila kiko kufa eleki mikolo mine. Pe asila kiko pola kati na kunda abimaki. Wana ezalaki koleka ata moto. Bola kisangai moto oyo akokiko sala yango.
What was it? Corruption knew its master. Life knew its creator. Something had to happen. He spoke. And a man that was dead and in the grave for 4 days, raised again, stood on his feet and lived. Hallelujah.
Ezalaki nini? Kopola eyebaki kolo na yango. Bomoi eyebaki mokeli na yango. Likambo moko esengelaki kosalema. Alobaki. Pe moto oyo asilaki kokufa pe azalaki kati na kunda mikolo mine asekwaki, atelemaki, pe azongaki na bomoi. Alleluia!
That was God in his son. Yes, sir. That was God making himself known to his son. That was God speaking, not a man.
Oyo wana ezalaki nzambe kati na mwana na ye. Iyo, misye. Oyo wana ezalaki nzambe komitalisa ye moko na nzela na ye mwana. Oyo wana ezalaki nzambe koloba. Moto te.
He was a man when he looked around that tree that day for something to eat. That was a man. But when he took 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, that was more than a man. That was God feeding that man. He was more than a prophet. More than a man. He was the God man.
Azalaki moto. Tango alukaki eloko ya kolia na nzete wana, mokolo wana. Oyo wana ezalaki moto. Kasi tango azwaki biteni ya mapa mitano, nambisi mibalepe aleisaki baton koto mitano. Oyo wana ezalaki koleka ata moto. Oyo wana ezalaki nzambe koleisa bango kuna. Azalaki koleka ata mosakoli, koleka moto. Azalaki moto nzambe.
Sure, he laid on the back of that little boat that night, and the seas roaring and bouncing like a bottle stopper out there in that mighty sea, when 10,000 devils of the sea swore they had drowned him that night.
Na tembete, alala kina sima ya mwa masua, yango na butuwana, pe mai na mbu ezalaki konguluma pe bazalaki kotepatepa lokola, lituku ya molangi kati na mai ya mbu makasi wana. Tango oyo milimo maben koto zomi. Ya mai na mbu ekana kiko zindisa ye na mai na butu wana.
He was a man weak and tired from praying for the sick, laying back there and the wind didn't even disturb him. He was a man when he was asleep. But when he woke up, put his foot up on the rail of the boat, looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God in man making himself known. That's right.
Azalaki moto na botau pe kolemba sima na kobonde la pona babeli. Alalaki kuna na sima pe mopepe ezalaki ata kotungisa yete. Azalaki moto tango alalaki pongi. Kasi tango alamukaki, atiaki lokolo na libaya ya masuwa, atombolaki miso pe alobaki, "Kimia, bofanda nye." Pe mipepe, nambonge etosaki ye. Oyo wana ezalaki koleka ata moto. Oyo wana ezalaki Nzambe kati na moto. Komitalisa ye moko. Ezali solo.
He was a man at the cross when he cried for mercy. When he cried and said, "I thirst," that was a man. When he died, he was a man. But on Easter morning, when he broke the seals of death, hell, and the grave, and rose again, he was more than a man. He was God made manifest.
Azalaki moto na ekulusu tango aganga kipo na kosenga mawa. Tango aganga kipe alobaki. Na yo kiposa na mai. Oyo wana ezalaki moto. Tango akufaki azalaki moto. Kasi na tongo ya pasika, tango abukaki bilembo ya liwa, ewelo, nankunda, pe asekwaki azalaki koleka ata moto. Ezalaki Nzambe oyo atalisami polele.
No one of the poets said, "Living, he loved me, dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day!"
Kokamwa tete moyembi alobaki, na bomoi alingaki ngai, na liwa abikisaki ngai, na bukundami amemaki masumu na ngai mosika, na lisekwa alongisaki ngai ufele po na libela. Mokolo moko akozonga, oh, mokolo ya nkembo.
They said, "Because I live, you live also. Believest thou this? He's the same yesterday, today, and forever. Believest thou this? I believe the Holy Ghost is right here now. Believest thou this? I believe he'll fill us with his presence. Believest thou this?"
Alobaki, pongai nazali na bomoi, bino pe bokozala na bomoi. Yo ndimi yango, azali motindo moko, lobi, lelo, pe libela. Yo ndimi yango, ngai na ndimi ete molimo mosantu azali awasikawa. Yo ndimi yango, ngai na ndimi ete akotondisa biso na bozali na ye. Yo ndimi yango.
I believe the Holy Ghost wants to pour his presence out, heal all the sick, make all the people who hasn't got the Holy Ghost be healed. Leave us out of this. Do you believe with all your heart? Let's stand to your feet and give me praise. I believe he'll fall right now upon us.
Ngai na ndimiete molimo mosantu alingi kosopa bozali na ye. Kobikisa babeli nyonso. Kotondisa bato nyonso bazangi molimo mosantu. Yo ndimi yango. Ondimi na motema na yo mobimba. Totele matopesa ye masanjoli. Na ndimiete akokita sikawa likolo na biso.
Creator of the heavens and earth, author of eternal life, giver of every good gift. We believe us out this Lord. We believe that that's you here in the meeting.
En kolo Nzambe, mokeli ya likolo nase, kolo ya bomo inaseko, mopesi ya makabo malamu nyonso, biso, yo ndimi yango, kolo, tondimiete yo ozali awa na liyangani.
We believe that you is blessing our souls. We believe that you pouring out your spirit upon us. We believe that you're the same yesterday, today, and forever. We believe you're alive forevermore. And our names are written in the Lamb's book of life.
Tondimiete yo moto ozali kopambola bomoto na biso ya kati. Tondimiete yo moto ozali kosopa molimo na yo likolo na biso. Tondimiete ozali motindo moko lobi lelo pe libela. Tondimiete ozali na bomoi bileko na bileko pe bankombo na biso ekomami na buku na bomoi ya mwana mpate.
All heavens and earth will pass away, but we'll live forever because you live forever. Lord, you promised it to us. We believe it with all of our heart. Everything that's in us, we believe it all.
likolo nyonso nase ekoleka. Kasi biso tokozala na bomoi pona libela. Pona yo ozali na bomoi pona libela. Kolo, yo olakaki biso yango. Tondimi yango na motema na biso mobimba. Na nyonso oyo ezali kati na biso. Tondimi yango. Kolo, na lingi ye. Na lingi ye.
Do you believe me? I believe that's the Holy Ghost. There's something falling on us. Believe us now this. I believe he wants to heal every person right now. Believe us now this.
Bondimi ye. Ngai na ndimi ete ezali molimo mosantu. Eloko moko ezali kokita likolo na biso. Yo ndimi yango. Ngai na ndimi ete alingi kobikisa moto nyonso sikawa. Yo ndimi yango.
Raise your hands and stand up to your feet. Believe us now this. The Holy Spirit is here. This is that. Peter said this is that. This is that the Holy Ghost.
Botombo la maboko epai na ye. Botelema. Yo ndimi yango. Molimo mosantu ezali awa. Oyo ezali yango. Petelo alobaki. Oyo ezali yango. Oyo ezali yango. Molimo mosantu.
Oh Lord, Creator of heaven and earth, send thy power and thy blessings and thy goodness upon this people and bless their hearts and let them see that the Son of Man is alive forevermore. Grant it, O Lord, we present them to thee in the name of Jesus Christ, the Son of God.
Enkolo, mokeli ya likolo na se. Tinda nguya na yo, pe mapamboli na yo, pe bolamu na yo likolo na bato oyo, pe pambola mitema na bango, pe tika ete bamona ete mwana na moto azali na bomoi bileko na bileko. Sala yango, enkolo, to bonzi bango epai na yo. Na nkombo na Yesu Kristo, mwana na Mzambe.
Anybody who doesn't have the Holy Ghost, raise up your hands and praise God. I believe you'll fall on you. Somebody put your hands on there. This is the hour.
Moto nyonso oyo azali na molimo mosantu te. Tombola maboko pesa njola Nzambe. Nandimete ako kita likolo na bino. Moto moko atiela bango maboko. Ngonga yangoyo.
Why do we wait any longer?
Pona nini kozela tango molai? Tango ya ngoyo? Tango ya Pentecote ya ngoyo? Ya kozonge la Nzambe? Bozonga na boyokani na Nzambe? Pentecote? Tika ete nguya Nzambe na bomoi epesa mpiko na mitema na bino? Tika ete molimo na ye e ya kokota kati na bino? Etonda bomoto na bino ya kati? Azali awa pokwa na pokwa awa pona kobiki sababeli kofungola miso ya bakufi miso. Na nguya monene pe makasi, oyo azali komitali sa ete azali tango nyoso mutindo moko.
Hallelujah! Praise your hands! Forget where you're at! Just know that you're around here!
Aleluya. Bosanzola ye. Botombo la maboko. Bobosa na esika bozali. Boye ba ete bozali zonga zonga na ye. Na bolamu na ye. Na kembo na ye. Pe na nguya na ye. Pe mawana ye. E umela libela. Azali motindo moko libela. Kombo na kolo epambolama. Aleluya.
Oh, praise his holy name. How many like to consecrate your lives to God right now, fresh? Raise up your hand. How many like to consecrate your lives to God? That's it. Raise up your hand.
Oh, kombo na ye ya bule esanzulama. Oh, ezali kitoko mingi. Azali penza na nguya. Bato boni bolingi kobulisa bomo inabino na nzambe sikawa. Tombola loboko. Bato boni bolingi kobulisa bomo inabino na nzambe. Ezali yango. Botombola maboko. Na Pentecôte tomona bato ya nzambe na kotombola loboko na ngai kolo ngai yoyo tinda ngai na bongo zwa mwanje moko na makala ya etumbelo pe tinda nguya na yo likolo na biso kolo Nzambe, sala yango na litondi ya molimo na yo. Tata, yo kalibondeli na biso. Nkolo, yo kalibondeli na biso. Lokola bana bandimi oyo batele mingui. Kombo na ye sanjolama.
Oh, like waves of glory. All in all, the dewdrops of mercy. Oh, praise be to God. May our souls wake.
Oh, lokola bambonge ya kembo ezali kokita. Oh, matanga ya mamwe ya mawa. Masanzoli na nzambe, tika ete bomoto na biso ya kati ezela. Yo ndimi yango? Yo ndimi yango? Oyo ezali molimo mosantu oyo ezali koya.
Pentecost, come back home! You're expecting back home, you precious people. God wants you to consecrate yourself. Women, clean up yourself. Men, clean up yourself. Let's get started back to God and serve God with a real good heart.
Oyo ezalingu ya emona nakate, oye kokoti sabiso na bokonzi ya nzambe. Mapamboli ya Pentecost. Bozonga nandaku. Bazali kozela bino nandaku. Bozali bato ya motuya. Nzambe alingi ete bomi bulisa. Basi, bomi petola. Mibali, bomi petola. To banda kozonge la nzambe pe kosale la nzambe na motema ya peto penza.
Praise God, the Holy Spirit God is leading. Just do what you feel led to do. Just let the Holy Ghost move on now. There's nothing I can say. I just don't know what to say now. The Holy Spirit is all over the building.
Nzambe ya sanjolama. Molimo mosantu ezali awa kati na liangani. Sala bobele likambo okambami ko sala. Tika bobele molimo mosantu esala likolo na yo. Likambo mosusu na koki koloba ezali te. Na yebite likambo nini koloba sikawa. Molimo mosantu esili kotonda na ndako mobimba. Kombo na nkolo epambolama. Masanjoli na nkolo. Oh, aleluya. Aleluya. Masanjoli na nkolo. Masanjoli na nkolo. Ezali kitoko mingi. Kembo mingi.
How beautiful. How wonderful the praise of the saints of God upon your faces. Upon the presence of the Holy Spirit, they're moving us, showing us His glory out of these great multitudes in one accord, praising His name.
Kitoko mingi, masanjoli ya basantu ya nzambe, na bilongi na bino ezali kitoko mingi. Po bozali ya molimo mosantu awa ezali kosala peko lakisa bison kembo na ye katikati na ebele ya bato oyo bazali na motema moko kosanjo na kombo na ye.
Turn around and shake hands with somebody and say, praise the Lord, brother, praise the Lord, sister. Let's get right in there. God bless us up. Praise the Lord, that's right.
Bongwana pepesa mbote na loboko na motomoko, loba. Masanjoli na nzambe nde kumobali. Masanjoli na nzambe nde kumwasi. Toko takuna na kati pe nzambe apesa biso mpiko. Masanjoli na nkolo. Ezali solo.
All you Methodists and Baptists and Presbyterians, Pentecostals and Seventh-day Adventists and whatever you are, shake hands with one another in the presence of the Lord God. That's it. Oh, hallelujah.
Bino nyonso. Ba Methodist. Ba Baptist. Ba Presbyterian. Ba Pentecôtiste na ba Adventiste ya mokolo ya sambo ata ozali nani bo pesa na mbote ya loboko liboso na nkolo nzambe ezali yango. Oh, haleluya,
haleluya, haleluya. Oh, I'm so glad I'm going to be glad. Oh, carry down the wall, bring out the cross. Pray, freedom of the Lord, praising His holy name. Blessed be the name of the Lord. Oh,
aleluya, aleluya. Oh, na tondi na esengo po na zali moko na bango. Na tondi na esengo. Oh, bitutu ezali kobukana. Boso tu ezali kolongwa. Kembo. Boso mikati na nkolo. Kembo na ye ya bule esanjolama. Kombo na nkolo epambolama. Oh, aleluya. Nzambe ya sanjolama.
People shaking one another's hands and lighting up their faces. The power of God saying, that's it. That's it. We're children of God. We're all one great big church, one great big person in Christ Jesus, God. The glorious one, the coming of the Lord going now.
Oh, nalinga kapenza komona yango. Bato bazali kopesa na mbote ya loboko, pe kongengisa bilongi na bango. Nguya na nzambe ezali koloba. Ezali yango, ezali yango, tozali bana na nzambe. Biso nyonso tozali lingomba moko monene penza. Moto moko monene penza kati na Kristo Yesu. Mwasi na ye ya libala. Oyo ya nkembo, boyei na nkolo ezali kobelama. Bato na ye bazali kosangana pe kolingana. Na bolingo pe na nguya ya bozali na ye. Oh, oyo ezali lokola lola. Oh, oyo ezali malamu. Amen.
Worship in the Lord in spirit and in power. Such a time.
Oh, ezali nkembo penza, kitoko penza, bobele kokumba melankolo na molimo pe na nguya. Tango kitoko nini oyo. Wana ezalaki suka, ebandeli. Ezali na eloko te, na yebisaki bandeko. Bandeko esika ya kosukela ezali te. Ezali na esika moko te awa oyo. tozali na ebandelite, tozali pe na sukate. Penza, penza kitoko. Batoboni bazali komiyoka malamu penza. Bobele bozali yankolo. Oh, lala, ezali kitoko mingi. Bozali yankolo ezali yawa.
Now, the presence of the Lord is here to heal the sick.
Amen.
Make the people well.
Amen.
Just believe him. Do you believe him? If we can believe him, all things are possible. Do you believe that? Do you believe that that's the presence of the Lord?
Sikawa, bozali yankolo ezali yawa pona kubiki sababeli. Kopesa batonzo to kolongono. Bondi mela bobele ye. Bondi meli ye. Soki to kokiko ndimela ye, nyonso e kokiko salema. Bondi mi yango. Bondi miete ezali bozali yankolo.
Now, while you give me just a moment. Now listen just for a moment. Let me prove to you it's the Holy Spirit here. Let me show you that the Holy Spirit, the very one that does the talk and the one that does the thing, knows that. How many is here now that come in here sick? Let's see your hands. Ones that had a sickness.
Sikawa, tango oyo bino, bopesa nga mwa tango moke. Mwa tango moke sikawa. Pe boyoka mwa moke. Botika natali sabino polele ete molimo mosantu nde ezaliawa. Botika nala kisabino ete molimo mosantu, ye penza oyo alobaka. Ye oyo asalaka makambo, ayebaka yango. Batoboni bazali awa sikawa oyo bayaki nabokono. Botombo la maboko, ba oyo bazalaki nabokono.
There's a man standing there. Do you believe, mister? There's no prayer cards out, but do you believe that God can heal you? Do you believe he can tell me your trouble? It's in your side.
Ezali na bato. Ezali na moto moko atelemi kuna. Ondimi, monsieur. Bakabola ki bakalati ya mabondelite. Kasi ondimiete nzambe akokiko bikisa yo. Ondimiete akokiko yebisa ngai likambo na yo. Ezali na mupanzi na yo.
You're up for an operation. That's right. Your name's Mr. Cartwright. That's right. Is that right? Wave your hand. All right. Go home and be well. You won't need it. You believe it?
Obelemi pou bapasola yo. Ezali solo. Kombo na yo, Monsieur Cartwright. Ezali solo. Ezali ya solo. Pepa loboko na yo. Malamu. Zonga nanda kupe yoka malamu. Okoza natina na yangote. Ondimi yango.
That man hold that baby in his arms. You believe him to be God's servant? You believe this to be the Holy Ghost? I do not know you. Is that right? Never seen him alive. We're strangers.
Mobali oyo amemi bebe wana na maboko na ye. Ondimiete nazali mosali ya nzambe. Ondimiete oyo ezali molimo mosantu, na yebi yote. Ezali ya solo, na mona yo na ino te na bomo inangai. To yebanite.
You believe the Holy Ghost can tell me what's the matter of that baby? Got a rash. That's right, isn't that right? Certainly. You're not from here. No?
Ondimiete molimo mosantu akokiko yebi sangai likambonini ezali na bebe wana. Azali na bokono ya kituntu. Ezali solo. Ezali solo te. Na tembete. Ofandaka awate. Te.
You got a stomach trouble and you're suffering with yourself. That's right, isn't it? You're from Kansas City. All right, return back. Jesus Christ makes you well. Hallelujah! The thief! Do you believe it with all your heart?
Ozali na pasi na likundu. Ozali na bokono yango. Yo moko. Ezali solo. Boyete. Outi na Kansas City. Malamu. Zonga kuna. Yesu Kristo abiki siyo. Aleluya. Bondima. Bondima yango na motema na bino mobimba.
Here's the angel of the Lord. How Lord is a little bitty woman, kind of elderly, sitting right here, suffering with a hernia. You believe God will heal you that hernia, sister?
Mwanje na nkolo ye oyu. Likolo na mwasi ya nzoto mike. Nzoto mike oyu. Mubange malamu oyu. Afandi awa nakati. Azali na bokono ya lingundu. Ondimiete nzambe akobikisa yo na lingundu wana ndeko mwasi.
You with the little red flower on your hand. Raise up your hand. All right? Go home and be well. Amen. Oh, it's God. It's Christ, the Son of God. He's raised from the dead. He's sure.
Yo zali na felele ya motane na ekoti na yo. Tombola loboko. Malamu. Zonga nanda kupe yoka malamu. Amen. Oh, ezali nzambe. Ezali Kristo. Mwana na nzambe. Ase kwa longwa na bakufi. Azali yawa.
Now put your hands over one another and just offer a good seed of prayer. Everyone, while I ask somebody come here, brother.
Sikawa, bocha maboko ba moko likolona ba mosusu pe bobonza tango malamu ya mabondeli bino banso. Wana na kosenga ete moto moko aya awa. Yaka awa nde kumobali.
While you got your hands on one and show that God heals too, I have the brother here to offer prayer too. Go ahead.
My God, we love you.
Praise be to the Lord.
We believe you, Lord, to confirm your word and to heal the people for the glory of God in the name of the Lord. Hallelujah.
Tango yo bino boti maboko ba moko likolona ba mususu, pona kola kisayete nzambe ya biki sakape, nazali na ndeko moko awa pona kubonde la pe. Boko ba malamu, masanjoli na nkolo nzambe.